Ngiyabonga mfowethu Carlson kuhle ngempela ukuhlangana nawe futhi inkosi kubusise sanibona kusihla bangani manje ngaphambi kokuba sihlale phansi ake nje sikhulume nenkosi enkulu esikhona sonke lapho kuba sikhonze
Our heavenly Father we are grateful for the opportunity to be
Baba wethu sezulwini siyabonga ngethuba lokubuya futhi kuleli dolobheni khulu eChicago ukubuthana lapha nalabo abalindele ukufika kwenkosi Jesu Futhi siyakhuleka baba njengoba ibizamo yethu iye yafakwa kukho kokubili indoda labesifazane abafana namantombazane ukubona imvuselelo noma ukuvunguza mhlawumbe ukubiza abanye abambalwa ushiywe ngaphandle edolobheni Kungathi lesi kungaba yileso sikhathi esihle kakhulu ukuthi lapho ukugcina ezobizwa ngaphambi kokuba sehlelelo sishaye lelizwe. Baba sikholwa ukuthi kusekhona abanye abasalindile futhi siyabazingela. Bangenise ngalesi sikhathi baba siphe khona ukuthi bangemukele uKristu futhi babalwe phakathi kwalabo abakhethiwe abazohlwithwa ngohlwitho olukhulu olubekwe esikhathini esizayo. Siphe khona Nkosi.
These efforts that we put forth and has been put forth for our brother
Lemizamo isivezile futhi ivezwe ngumfowethu Carlson nabo bonke lapha ukuthi le ndawo abaye bayiguqula isuka endlini yendala kaGoloko nenkundla yokulwa ngokubambana ngezandla yaye endlini yenkosi Nkosi kwangathi ingaba isikhumbuzo kanye nokumelwa kokuphendulwa kwezoni kuKristu Sizwe baba kulezi zinto ophulukisa abagulayo futhi wenza lezi zinto ezikhulu esizicelayo ngokuba kusegameni lika Jesu Christ futhi ngodumo nenkazimulo yakhe siyakucela amen Ningahlala phansi ngiyabonga kakhulu
It's always a privilege to come to Chicago
Kuhlele kuyinhlanhla kuza eChicago bengihlale ngizizwa ngaleyo ndlela kanti ngingekho lapha isikhathi esithile ngoba angisahlali lapha ngihlala eArizona eTucson futhi silapha eJeffersonville eholidini lasehlobo futhi ngiyahamba lapha ngomsombuluko ekuseni futhi kothi nje ngingafika ekhaya izinto zingilindile ukuba ngibuyele eTucson futhi
but I'm here making tapes
Futhi kodwa ngilapha ngenza amatheyipu imilayezo engiyithumela ngamatheyipu futhi inkosi isibusisile ngeso lokuseni sibe nomlayezo wamahora mane angilindele ukwenza lokho lapha kodwa amahora mane esambulweni esikathathu sika Jesu Kristu siyi imfihlakalo kaNkulunkulu efihliwe kusukela ekusekeleni kwezwe futhi inkosi ngokuqinisile isibusisile sibe nezibusiso ezinkulu futhi uNkulunkulu uphulukise abagulayo phakathi kwethu Ambalo acishe emavikini amathathu edlule ngenkathi ngisekhuluma indoda imi phambi kwethu okwayo iyingizi umkayo ungowaseNorway futhi ingumhlengikazi okahle kakhulu futhi yona indoda ekahle kakhulu futhi ngakho ke indoda angangikho noma ngokuphithana kweningi futhi indoda yathi ukungakuthandi ngenkathi ngikusho futhi ngayitshela iminyaka ethi ayibe emibili edlule lapho ngiqala ukuhlangana nayo ukuthi yayikhathazwa ngokukhononda enhlizweni yayo ngokulukhulu ukuba afune ukukholwa lokho ngiyacabanga ekuqaleni mina ke kugcineni udokotela wayitshela ukuthi yayinokukhononda enhlizweni yayo futhi ngalokho kusa yayithi ukuba nokudabuka kancane futhi lapho sengisho lokho ayikuthandanga futhi ngokushesha yawa yafa phansi ngoba iphansi lendlu yawa kwiphansi lendlu futhi umkayo wehla ukuba icilongo futhi yayingasekho futhi ingadi ngeke ngithulisize jameli bese ke ngehle emsamo wafinyelela lapho yayikhona wezwa kushaya kumthambo kwayo ngokungekho kushaya kumthambo namehlo ayo niyazi lapho inhliziyo ima amehlo ayaphenqeka futhi wazama ukudonsa amehlo ayo embone kuleso simo futhi wayazi ukuthi yayingasekho Futhi inkosi Jesu yathi khuluma futhi ngathi inkosi Jesu mbuyisele ukuphila kwakhe ngayibheka yathi futhi Branham futhi yaphila kulobu busuku futhi mhlasimbe izothamela nomhlangano ibiyethamela sonke lesi sikhathi futhi izothamela mhlasimbe angiyiboni lapha kulobu busuku mnumzane we ngabe ulapha na angingani uhlezi khona lapha phambi kwami ya khona lapha phambi kwami bengingakwazi lokho
And now here he is tonight very healthy would you just stand up so the people can see that
Futhi manje nangu kulobu busuku ephile saka kakhulu ungasukuma nje ukuze abantu babone ukuthi uNkulunkulu angavusa abafileyo eku ngakho umhlengikazi kahle ongowase Norway ukubonge inkosi Ngabe umkakho umncane othandekayo nawe na uyeko bheka ukubheka ogulayo umkakhe ungumuntu othandeka kakhulu ozama ukwenakekela abagulayo lokho kusenhliziyweni yakhe uyanakekela njalo njalo futhi ubheke abanye babagulayo ngemuva manje futhi ngakho siyibonga kakhulu inkosi Manje mina ngingena ngizomfuthi vele ekhuluma njenga phambi kwami futhi ngizozama ubusuku ngabunye kuphuma kuse eli kwangempela kuse eli ngangengingakwenza futhi ngizobe ngibolekela abagulayo futhi njengoba nje inkosi izohola futhi ngicela uNkulunkulu kuba kusise futhi Carlson nalo lonke iqembu lapha eChicago elilindele ukufika kwenkosi Mhlawumbe emva kwesikhathi kancane evikini ngingahle nginitshele umbono engibe nawo kulokhu kusa kancanyana emva kwemini njengoba nje ngiqalile ukunyukela lapha ngokuphathelene nalokhu futhi mhlawumbe ngesikhathi esithile lapho ngithole isikhathi esithe xaxa phakathi neviki inkosi ithanda manje bangaki olapha abangakaze babeke omunye wemihlangano ngaphambili ake sibone izandla zenu abangakaze babeke omunye wemihlangano awu awu siya kujabulela kuba nawe lapha kuleli chabenakele lincane kulobo busuku nakule kunda ngicabanga ukuthi yake yasetshenziselwa ukulwa ngokubambana ngezandla ngokunjalo na noma ukulwa ngesiphakela nokunye nokunye ngiyakhumbula kashumela lapha esikhathini singesithe sedlule eVincennes eIndiana eEvansville eIndiana njalo lapho ngangena kwiGolden Gloves njenge inkanyana ngabe sengithola kula izimpini ezisesigabeni sikhokhelwayo njengomfana futhi nganqoba izimpi ezisesigabeni sikhokhelayo ezilishumi nanhlanu ngokulandelana futhi ngehlula kweyodwa futhi lokho kwaku ngokulingana eEvansville eIndiana futhi kundlela efanayo lapho engilwe nalendoda ngabuyele emuva ngishumayele evangeli kathi manje ngiyalwa hayi umfowethu kodwa udevele obepopo umfowethu lokho yi futhi ngakho ke silapha kulobu busuku futhi indawo eguquliwe isuka ekuzameni ukubopha omunye nomunye ngamafindo okulwa ngokubambana ngezandla futhi ngizama ukubopha udevele efindeni elinjalo ngombhalo akakwazi ukuphuma kulo aze athathe ukubala kunjalo futhi manje sikhulekela ukuthi inkosi sisiza senze lokhu ngiphinda futhi nje manje ngabe khona noma ubani ngaphambi nje kokuba sifunde izwi othanda ukukhunjula emkhulekweni na ngoba isisala sakho nje ngiyazi kuyashisa lapha kulobu busuku yingaleso sizathu sizophuthuma futhi kumbulane buyani kusase busuku futhi lokho ngolwesithathu busuku ngolwesine busuku ngolwesihlanu busuku futhi ngiyacabanga ngomgqibelo kuseni ngikubonile ohlwini okwesidlo sasekuseni sibusinessman ngomgqibelo kuseni ngomgqibelo busuku esikoleni siphakeme eLane Tech futhi ngesonto ngesonto ntambama nesonto ebusuku lapha asi ini kulena na kulungile yebo ningakuzwa lokho kangcono na yileyo na kukahle kulungile mnumzane ngizokhumbula ukuma kuleli cala manje asikhothamise amakhanda ethu
Heavenly Father as we are approaching this hour where man and women has to make a choice
Manje bakwasezulwini njengoba sisondela kuleli hora lapho isilisa nesifazane bezofanele benze ukukhetha siyaqonda ukuthi ngeke sikwazi ukuphuma kulesi sakhiwo sifana njengoba singenile singeke neze singene endlini yenkosi futhi siphume sifana sihamba singcono noma sibabe kakhulu siphe khona nkosi ukuthi singaphuma kulobu busuku singcono kunange inkathi singena
And these few words these texts scriptures that I have written down here for
futhi lamagama ambalwa nalezi zindikimba imibhalo engiyibhalile phansi lapha okumlayezo omncane kulobo busuku kwangathi ngaba ngiyokuhlonipha uKristu kwangathi abantu bakhe ekuwuzweni bemukele ukukholwa ngokuba ngempela siyakholwa ukuthi siphile emahoreni okugcina osuku lokugcina
the sun has been setting for quite a while God's long suffering.
Ilanga belishona isikhashana impela ukubekezela kuNkulunkulu. Kuye kwalibamba ngamathunzi ayabuthana manje futhi siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzosenza siqonde lokho kunani yini ngaphambili empilweni.
Bless those people who raise their hands.
Busisa laba bantu abaphakamise izandla zabo sithithelele izono zethu siphe ukukhole izwini lakho nokufika kwendodana yakho ngokuba sicela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen.
Just a moment is a lady
Mzuzwana nje ukukhulinenekaze muva le ngemuva eliqhulekile ngiyakholwa kunjalo futhi liyagula asikhuleke nje
Heavenly Father in the name of Jesus thy son May the power
Baba sizulwini egameni lika Jesu indodana yakho kwangathi amandla lawo avusa leyo nsizwe ngalobo busuku ehlala ubusuku bonke kulukungu ilalele uPaul eShumayela kwangathi amandla afanayo ayivusa yaphila futhi kwangathi angiyenza ngokufanayo ngalodade wethu uqulekile mhlawumbe ngenxa yokushisa futhi semuva lapho igula ngokuthi umoya ongcwele Nkosi ukuphila uze phezu kwakhe futhi uqinise impilo yakhe efayo. Siphe khona Nkosi, sikunikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu indodana yakho. Amen. Mangizukini, uma kuya ngokuba kubi ngizoya emuva futhi ngimbone. Manje ngale encwadini kaJohane ngcwele esahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amathathu nambili ngifisa kufunda ingxenye encane yombhalo ngendlela nje yokwenza indikimba ukwakha ingqikithi. Futhi ngiyabona ukuthi kunzima kini ukuba ningizwe ngingalitshela ngendlela enenza ngayo ukuwawaza esakhiweni, futhi ngizozama ukukhuluma ngokucacile ngangingingakwenza. Ngifuna kufunda le ndikimba uJesu ekhuluma khona ke, mina uma ngiphakanyise emhlabeni ngizodonsela bonke umuntu kimi. Ngifuna ukuthatha lokhu kube indikimba kule ndlela eyodwa kuphela ehlinzekwe nguNkulunkulu yanoma yini, indlela eyodwa ehlinzekwe nguNkulunkulu kuhlangabezana nanoma yini.
Now any other way besides this way would be a perverted way.
Manje noma yiphi enye indlela ngaphandle kwale ndlela iyoba yindlela ephendukezelwe kukaNkulunkulu. Nkulunkulu engaba nendlela yodwa kuphela yokwenza noma yini. Indlela yakhe yokuqala ihlala njalo iyiyona ndlela kuphela angake akwenze.
For God making a choice or a decision
uNkulunkulu enza ukukhetha noma isinqumo kufanele ngaso sonke isikhathi ahlale naleso sinqumo. Futhi uma ishintsha leso sinqumo ngenxa yendlela engcono, khona-ke kubonisa ukuthi uNkulunkulu akayena uNkulunkulu, akanaziphelo, wathola into engcono kunalokho ayekwazi endaweni yokuqala. Yena kaguquku, wenza izindlela zakhe ziphelele, amazwi akhe aphelele. Futhi noma yiphi indlela esusa noma inezele kukho noma yini uNkulunkulu ayihlinzekile ayilungile. Ngiyakholwa encwadini ekugcine ebhayibheli ebizwa ngokuthi isambulo kulotshiwe, uma ikhona onezele izwi elilodwa noma asuse izwi kulo okwakhe okufanayo, isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Futhi manje ngakho-ke uNkulunkulu wenze indlela, futhi indlela ephelele, futhi simelwe ukuba sihambe ngayo ngqo, hhayi ukuzama ukuyenza ibengcono, hhayi ukuzama ukususa noma yini kuyo, ujovele noma yini, noma ususe noma yini kuyo. Kumele siyithathe ngendlela nje uNkulunkulu ayibeke ngayo, noma yini enye ayilungile.
Even in the book of Genesis, the beginning, God said in Genesis 1,
ngishela encwadini kaGenesis ekuqaleni uNkulunkulu wathi kuGenesis okuqala ukhuluma ngemvelo, wathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo, yonke imbewu ifanele igcine inhlobo yayo. Manje ukuguqula lokho kuyoba ukwenza into ethize uNkulunkulu athe ungayenzi. Futhi manje sithole ukuthi futhi manje bukani umuntu lokho akwenzile ngokuphambanisa indlela kaNkulunkulu yokuphila. Ngisifuna ukuthatha lokhu kube yisendlalelo ukusho lokho engivula ukukusho kini ngeNkosi Jesu. Yabo lapho umuntu ngenkathi uNkulunkulu enze imbewu wayenza yaphelela, futhi manje umuntu uzamile ukujovela okuthile kuleyo mbewu. Sibonelo nje namuhla ngikhuphuka ngiqaphele iningizimu ye-Indiana nakho konke enhle kutabule e-Indiana, nangakhona bekukhona esikubize ngombilo opasteliwe, futhi yeke sikhwebe sihle kakhulu lowo mbilo yiso, kodwa awulungile nhlobo. Ubukeka kangcono kodwa awungcono ngokoqobo, awulungile nhlobo. Futhi sithele ukuthi ngokupastela izinkukhu, sithele ukuthi nike nazama ukudla inkukhu ethosiwe kulezi zinsuku na, awu awukwazi ukukwenza impela, iyanuka futhi inambitheka njengengeqonda ukuthi inambitheka njengenkukhu enukayo. Ngakho kuyini na? Kukhona abantu abangamakhulu ayisishiyagalombili abalele begula eJeffersonville, eLouisville naseNew Albany manje ngokudla amaqanda avele ezinkukhwini ezipasteliwe. Niyabo, bathathe inkukhu futhi bayizalisa ngezindlela ezahlukene. Bese kuthi-ke enye into, bafika endaweni lapho befutha ngalezi zinto zomiyane, futhi bathole le DDT, izinkukhu nezilwane zicosha lokho. Ngokuqinisekile siphila osukwini lokugcina. bazalanisa izinto ezahlukene ndawonye bexubanisa futhi kwenza umkhiqizo ongalungile. Ngokwenza lokhu ngakifunda ephepheni lezokwelapha ngikholwa ukuthi kwakuyilo, bese kuthi-ke kwi-Reader's Digest ngokuthi kuyiguqule kanjani inkambo yokuphila kubantu. Sekuze kuphendukezele ngisho wesilisa lwesifazane, indoda afana kakhulu nabesifazane nabesifazane njengendoda, madoda abasasitabale futhi abesifazane babanga besilisa. Izinto ezibhasteliwe nebo, lelo ngqamuzana esilidla kulesi silwane esibhasteliwe empeleni akusilona ngqamuzana elilungele thina. Ngakho-ke ekwenzeni lokho nebo, lelo ngqamuzana elivela esilwaneni noma ingqamuzana elivela kukolo noma elivela embileni akusilo ngqamuzana elilungile. Ukuze wenze lokhu kukhule kubukeke kukukhulu kufanele kufuthwe ngaso sonke isikhathi. Manje isitshalo sasekuqaleni, isitshalo esihle esinempilo asidingeki ukuba sifuthwe nhlobo. Akukho silokozane esizosikhathaza ngoba sinokuxoshayo kwaso esikukhiphayo ukugcina zonke izilokozane zisukile kuzo. Manje leyo indlela kaNkulunkulu kwaletha ukugula ezweni kwakuyisono ngenkathi umuntu qala endleleni kaNkulunkulu ehlinzekiwe wazivulela kuwo wonke udevele wayekhona ekuguleni nokunyini okunye, ngoba ufanele agcine umuthi futhi wafutha futhi nje yisizukulwane ngasinye sizalaniswa kwesinye. Manje ungahle ube ngumKristu futhi umkakho angahle abe ngumKristu, kodwa izimbewana zomzimba wakho namanje ziseyifo elivele kuyihle kanye nomkhulu wakho. Futhi kuhle njalo njengoba uDanyeli wathi isizukulwane ngasinye sizoba buthakathaka futhi sihlakaniphile futhi kuthole lonke uhlanga, lonke uhlanga lwesintu luyafa. Cabanga nje eminyakeni embalwa edlule awuzange uzwe ngomuntu elimala edlala i-baseball. Manje bafanele basebenzise umakalabha ukushaya ngawo, babulala abaningi kakhulu njalo ngonyaka. Ushaya indoda ithambe kakhulu ifana nesilwane yokuhlola ngaso imithi iyafa nje khona manje. Futhi niyaqaphela futhi babevamise uku njengalo mdlalo osiphakela ngikhole ukuthi kwakungu-Bob Fitzsimon no-Corbett balwa imizungezo eyikhulu namashumi amabili nanhlanu. Manje imizungezo emibili kuya kweyishumi, bese kuthi-ke ufanele ubasebenze inyanga ukuze ubabuyisele kuphileni. Futhi bese kuthi-ke babelwa bengafake maglavu futhi manje sinombhede wamaqubu uzungeleze izandla zethu zethu uma silwa, futhi manje bazodingeka bamise umdlalo kungenxa yokuthi njalo uma ushayo yedwa sicishe simbulale. Niyabo futhi niyabo wena kungukuthi futhi lonke kuhlanganisekwa akukho thembe lisele konke sekusekupheleni kwakho izinkomo bilo konke. Manje ngeke uthathe isitshalo esitshaliwe futhi usibhastelise kwenye into ukukubuyisa futhi usitshale, ngeke sikwenze, ngeke siphinde sizikhiqize ngokwaso, asikwazi ngoba umyalelo kaNkulunkulu zalokhu umi ufana, yonke imbewu ifanele iveze uhlobo lwayo. Uma kungenjalo imbewu ibhasteliwe nempilo ephendukezelwe futhi izofa masinyane. Ujala umbile upasteliwe uzokhula cishe nje lapho isikhwebu sifanele sihlale khona, uyobaphuzi futhi ubuyele muva. Manje yileyo ndlela efanayo abakwenze ngezilwane, bakwenzile ngezimbewu, bakwenzile ngakho konke okunye, futhi bakwenzile ebandleni ngokuzama ukwenza ibandla elihle kancane, indawo engcono, into enhle, izinto ezinkulu. Bakupastelile ngokukuxubanisa ngolunye uhlobo lwezimfundiso ezenziwe ngumuntu nokunye nokunye, futhi sekufinyelela phezulu ezwini lapho lingaphinda lizikhi ize khona futhi live futhi nebo. Futhi kukhona wena nje kalula, kukhona indlela yodwa yokwenza noma yini, futhi leyo indlela kaNkulunkulu. Futhi ngaphandle kwalokho konke kuphelile, ngoba ngeke kuzikhiqize futhi nemibhalo yalezi zinto kufakazisa ukuthi kuzoba lapha ngezinsuku zokugcina. Ngenkathi ngizwa leso simo seqanda ngolwesuku, ngabuyela encwadini yami lapho iNkosi yakhuluma khona kimi ngo-1931, futhi lapho ngangibhale encwadini yami ezinsukwini zokugcina, xwayisa abantu ukuthi bangadla amaqanda noma bahlale esigodini. Futhi niyabo, ngingazi ukuthi yikuphi ukuhlakazeka lezinto kuyoba khona, niyabo, kodwa nokho iNkosi yakuxwayisa ngaphambili lokho emuva le iminyaka engamashumi amathathu edlule. Niyabo, ningahlali esigodini izinsukwini zokugcina futhi ningawali amaqanda, konke kuzoba nobuthi, niyabo. Futhi yilokho nje okwenzekile. Manje cabanga nje lokho, iminyaka engamashumi amathathu nento edlule. Izwi kaNkulunkulu limbewu, uJesu washo kanjalo ukuthi izwi kaNkulunkulu laliyimbewu, umhlwanyele ihlwanyelayo, futhi leli yiyona mbewu kuphela ezokhiqiza ukuphila okuphakade. Manje sigaba nazo zonke izinhlobo zempilo, kodwa impilo yebandla, impilo yasekhaya, impilo yomndeni, impilo yokaze lonke. Kodwa ukuphila kuphakade kuphela kuza ngezwi likaNkulunkulu. Leyo yona mbe ukuphela engakhiqiza ukuphila kuphakade. Futhi manje bazama ukubazalanisa leli nezivumokholo, bafake isivumokholo esithile okunye okunanyathiselwayo kwehlelo noma into ethize kulo. Futhi lokho abakwenzile ngokwenza lokhu kubeke ibandla endaweni lize likhulu lifinyelele endaweni lapho belifanele lemukele khona imbewu izwi langempela. Futhi yinsimu isiphaseliwe lizohlehlele ekufundiseni kwalo kwehlelo futhi lishiye izwi likaNkulunkulu langempela lodwa. Ngakho-ke sisesikhathini sokuphela, kuzekho thembe lilotelisele. Singeke sakhela phezu kwalesi sizwe. Lesi sizwe sisekelwe phezu kwezombusazwe. Ezombusazwe seziphelile, zikhohlakele ngakho konke. Uma unike nalifunde iphepha bhuki Life, lapho lomeli noma lomahluleli intethane yakhe umfana wayenzima kakhulu ekuncintisaneni laboriki nokunye nokunye phandle lapha. Lezi zimoto ezindala zijubane, futhi umfana wakhe wabulala isikejane sabantu. Umfana umncane ingane yomfana incane nesikejane, futhi umahluleli wamkhulula konke ukudlala kwezimbusazo. Niyabona impilo kazwelonke ayisekho, impilo yezitshalo zemvelo ayisekho, kuzalaniswe izinto ezahlukene nakho konke kuze kube kusekho mpilo kukho. Impilo yomuntu iyinyakanyaka njalo, futhi impilo yangokomoya isekuhlehleni kwamagagasi kuphansi kunakho konke yake yaba kukho. Niyabo lapho iphastele kakhulu konke kufakelwe futhi kwengezelwa okuthile kukho ukukwenza kube ngcono ngale ndlela. Ngiyanitshela ngisho naseminyakazweni yethu yephelekostali, lapho sesivamise ukwehlela emabhareni amadala njengale nezindawo, ngaphenduka ebhareni kuguliwe. Futhi ngizizwa kakhulu ngisekhaya manje, ngibeka ibuva lapho futhi ngibona leyo ndawo yokuthengisela nokunye nokunye. Kwakungelincane ibandla labakhalati lapho engamukela khona umbhaphathizo kwamoya ongcwele, ngaholela lapho inkosi. Manje kubona lezi zinhlobo zezindawo abafuni, bafanele babe negama elikhulu elifikethisiwe ngemuva kwalo. Lizomele libe nokuningi ngemuva kwalo noma abantu bangeke. Limele libe lihle kakhulu ngaphandle kuze kube uma lingesiyo leyo ndlela. Kholeke abantu abafuni kuzihlanganisa ngalutho nalo, kodwa qaphelani izwi lenkosi. Manje uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto, futhi sifanele sikwenze ngendlela afuna kwenziwe ngayo. Uma kungenjalo kholeke akunamsebenzi. UJesu wathola into enjengayo ngenkathi efika ngosuku lwakhe. Wathi nini ngamasiko eni nenze izwi likaNkulunkulu ize ngamasiko eni? Nyabo bapastelise kukho, bajovele emiyalweni kaNkulunkulu amasiko angawabo, kwenze imiyalo yaba yize. Namuhla ngiyazi ukuthi sekube yinto efanayo. Kukho lutho lusele mngane wami yonke umKristu, kepha ukufika kweNkosi uJesu Kristu yilona themba kuphela ebandla linalo, kuze kube yilapho lifika uma like lithathe ihlelo futhi seliphelile, ngoba lonke ihlelo liphelile lapho liba yihlelo. Yona kanye lento ngizosho ukuthize lapha mhlawumbe ebengingafanele ngiyisho, kodwa nokho ngikhole ukuthi bengifanele ngiyisho. Uma niqaphele uLucifer wenze ncamashi into efanayo namhlanje leyo ayenze kuqaleni. Yebo, uLucifer kuqaleni wayefuna ukuzakhela umbuso owawumkhulu kakhulu futhi umuhle ngokodlulele kulombuso kaMikhayeli uKristu. Yena lokho kwakuyizinhloso zakhe ukuzuza into enjengaleyo. Futhi wathelani ukukwenza ngakho na? Wathethe izingelosi eziwile ezazilahlekelwe yifa lazo kulokuqala, wathatha lokho ukwenza ngakho. Futhi namhlanje uLucifer ungena ebandleni futhi wasusa izwi, futhi wajovele ihlelo, futhi wakha ibandla umnyakazo wenkolo yonke yobuKristu oqhubekayo manje, ukuhlanganisa wonke amaProthestani ndawonye, futhi wonke angene kwiKatolika. Futhi lophapa abanaye manje ukuba yenze into efanayo ncamashi lokho umbhalo wathi kuyokwenza. Futhi wenzani ngakho na? Ukwenza ngomuntu waleyo minyakazo emikhulu yenkolo yonke yobuKristu ongamazi uNkulunkulu. Futhi iningi labo kuba Pentecostali ngoba benze kufanayo. Kuyini na? Ukwenza ngezingelosi eziwile, amaluthela wile, amamethodist awile, Pentecostali awile. Ulahlekelwe yifa labo lasekuqaleni ezwini likaNkulunkulu, futhi uphindele muva ngqo phakathi ukwenza umnyakazo omkhulu enkolo yonke yobuKristu. Zithunywe ziwile, zithunywa ezake zahlala nezwe, kodwa zathengisa ngobuzibulo bazo, futhi zajoyinana nezwe, into efanayo isosukwini lokugcina. Futhi yabo ilu, futhi uLusifa, uyazuza namhlanje ngomuntu onaleyo mimoya kubo. Lokho akwenza ngezingelosi ekuqaleni, izingelosi eziwile, engagcinanga ifa lazo lokuqala ukulalela uNkulunkulu, futhi wenza into efanayo namhlanje. Wawusazi wathela enye indlela noma yiphi enye indlela sehlobo. Ngikatshali uma usebhareni noma usesiteletini noma ngabe kuphi, indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngomuntu ukuba yeze kuKristu futhi amukele ukuphila okuphakade. Jesu wathi, mina uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngizodansela bonke abantu kimi. Yileyo kuphela indlela kaNkulunkulu. Uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngizodansela bonke abantu kimi. Nguye izolo namuhla naphakade. Wathi kuJohane ngcwele isahluko seshumi nane nevesi leshumi nambili, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza. Indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. UMarko 16:2 wathi, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayokukhipha amademoni, bayokukhuluma ngezilimi ezintsha, uma bephatha izinyoka noma baphuze okubulalayo kuzoze kwabalimaza, bayokubeka izandla kwabagulayo basinde. Zolakangizinto uKristu yazenza, lokho ngokuthi wayeyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe, wayeyisithembiso sikaNkulunkulu esiqinisekisiwe, waye wayenguNkulunkulu esimeni senyama. Ibhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu, lowo Jehova omkhulu wadala amazulu lomhlaba wabonakaliswa enyameni, iNkosi uJesu, kuthi lowo muntu oyedwa wayekwazi ukuzuza kuze kuba wakuzama ngoMose, futhi wakwenza kuJakobe, futhi wakwenza kuJosefa, kodwa ufika ekugcwaleni kwakhe kumuntu uKristu. Wayengukugcwala kobuNkulunkulu emzimbeni, lapho uNkulunkulu wayengaziveza yena uqobo, futhi wathi, ubani ongangimangalela ngesono na isono kungukungakholwa uma ngingenzanga khona kanye lokho mbhalo wathi ngiyokwenza. Khona-ke ngubani ongangilahla ngecala, futhi asho lapho ngehluleke khona kanye na? Niyabo, yindlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Futhi uKristu olungileyo wadingeka afe ukuze aveze ukuphila kuphakade ngegazi lakhe, ehlinzeka ngengqamuzana legazi lakhe ukuze asiphe ukuphila kuphakade. Leyo yindlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Ukuze kwabakhona noma yini eyake yahlula indlela kaNkulunkulu kunoma yini, ngikatshala ukuthi kuyini, uma abantu bengavele nje bengazami ukujovela imibono ngeyabo, kodwa nje bakuthathe ngendlela uNkulunkulu akusho ngayo bekukholwa. Yabo, kubukeka sengathi kunzima kakhulu kumuntu ukuphuma nje emibonweni engeyakhe uqobo. Nje ufanele abe nento ethize ukuba ayenze kulo yena uqobo. Behlala njalo eninda uma nizongixolela ngokuzwakalisa, behlala njalo eninda indlela kaNkulunkulu ngaye ngokujovela indlela yakhe kulo. Ngabe bake baba khona ucabanga ukuthi bangajola indlela engcono yenkukhu ukuba izalwe unokungqofoza indlela yayo iphume egobolondweni na? Ngiyazibuza nje, uma ungajola indlela engcono, qhaba mnumzane izala ngohlavu oluncane ekugcineni koqhwaku ulwayo oluncane, futhi ngaso sonke isikhathi ikhanda layo elincane linqekuza emuva naphambili. Amen, amen, amen. Iwaya lelo gobolondo ize izihwayele iphume igijime yona ngokwayo. Yebo mnumzane, awusoze wathole indlela engcono ngoba leyo indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Manje kuthiwani uma ibinohlavu oluncane oqhokini lwayo, futhi wena wathi ichwane elincane bandla, uyazi ngizokutholela indlela ngcono, ngizoqhekeza igobolondo nje futhi ngikukhiphe, bekuzolibulala kunjalo, belizofa, belingeke liphile. Lizofanele lenze lokho ukuze lakhe amandla alo kuqini anele okwamukela umoya nezinto lapho liphuma. Uma lona lihlinzekwe ngethuluzi linalolo hlamvu oluncane, nikubonile izinyoni ezincane nezinkukhu, futhi lapho linqokuzisa ikhanda lalo elincane lihwaya lelo qanda emuva naphambili lize lilunguze indlela yalo yokuphuma. Uma uzothatha lokho njengesibonelo noma ngendlela yokwenza iphuzu, leyo indlela kaNkulunkulu ngamaKristu kubazalwe, hayi ukunyukela ealthare futhi unike indoda isandla sakho sokunene futhi ufake igama lakho encwadini, kodwa ukwehlela lapho bese ulunguza futhi ukhale futhi uncenge futhi unxuze kuze kube uNkulunkulu kunika amandla okuqina. Khona-ke uphuma ngaphandle kwegobolondo lezwe. Uma uthile umelusi avele aqekeze igobolondo futhi akukhiphe, athi, oh, awu, ulungile, sizokungenisa noma kanjani, uzufile, yilokho kuphela. Lobo lokho ufanele uze ngendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe futhi yileyo ndlela bonke abanye okwadingeka baze ngayo ngokuzalwa ngomoya kaNkulunkulu ndlela lapho kuze kube ngathi kangakanani na kuze kube watshelela umaqembu okuqala amaPentecostal ukuba ahlale emzini waseJerusalema kuze kube kwenza imehluko usuku olulodwa izinsuku ezinhlanu izinsuku ezisishiyagalolunye noma ngabe kwakuyikuphi hlale lapho baze bagcwaliswe ngomoya baze bazale ngokusha amadada namahanzi akaze athole indlela yamadada namahanzi ukulungela ukuze nengizimu esuke enyakatho lapha kunanendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yokuba wona buze isikhathini esithile esidlule ngaba nesifundo sihle kulokho ngakisezansi Texas futhi ngakaphela sasehla ngomgwaqo futhi siminyaminye sezimoto zamizo tshimpele ingxenye yemalela futhi ngathi kwabanye babo yini indaba na wathi amahanzi onke angaphezu komgwaqo awu kugcineni ngekathi ngifika phezulu lapho ongeke uzize wena uqobo ucabanga ayinemfihlelelo wonke ayilungele ukundiza ayeyekhaya kuphukele enyakatho endlini yawo lapho ayengagulisa abanye abancinyane futhi ayinemvuselelo ebhuza ngaphambi kokuhamba manje leyo indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ukubhuza wonke ahlangane ndawonye elinye lalilenga lapha nelinye lenga lapho elinye lenga leya kwenye indawo elilodwa ensimini yerayisi yayodwa nelinye ensimini kakolo kodwa into ethize enye ngandlela thize ngosuku oluthize angazi ukuthi kungani kanjani kodwa ngosuku oluthile nanga wonke ahlangana kubonakala sengathi nje kukhona kuwadensile sikubiza ngokuthi ukuzibonela ngokwemvelo kungukuzibonela ngokwemvelo akuni ngokuNkulunkulu ukuhlangana ngaphambi kokundiza uyabona ukuthi uNkulunkulu zama ukwenzani manje na udonse ibandla lakhe lusuku ohlangothini lulodwa liya kolunye ukuthi lemvuselele imvuselele yesikhathi sakudala njengoba manje abehlala njalo enza manje kuthiwani uma bezame enye indlela bathi awu manje sizozama nje enye indlela babengeke bafike lapho qhaba umnumzane kuthiwani uma buzothi awu manje ngizwe nitshela uthini sizowenzela indlela engcono sizowe lusa wonke angene okwaneni bese siwalinyusa angene okwaneni siwafake okwaneni lincane lezinkukhu noma silenzele iyokwane labatata noma iyokwane lamahansi noma yini ofuna ukukwenza khona bese siwafaka kulokho bese siwanyusela lapha ngicabanga ukuthi lokho bekungaba indlela engcono bathi oh singawanikeza oh ngiyanitshela besingawodla kangcono emgwaqeni cha bo bungeke ukwenze kukhona kusehlavu kunjalo kuphakathi emachibini nasemasimini ukhule nezinto kufanele bazithole ukuze kubanike amandla kuqine ukuze babe yilokho abayikho lapho befika lapho wena uma engakutshelanga lokho ebengeke akhulisa abancinyane babo ebengeke yabe amadada asekuqaleni abeyoba ngamapastela njengoba sinjalo yebo uma abedingeka thathe lokho kodwa uNkulunkulu unendlela yokukwenza wafake kwaneni niyazi ukuthi lawo madada abeyokwazi kahle manje na wafake ehlelweni kanjalo ayazi ukuthi ayelungele ukuhlatshwa yiloko kuphela yiloko kwenzayo uma wafaka ndawonye okwena aye kuhlatshwena amadada nomqondo ngcono kwesinawo ngalokho uma uya kuwavalele okwaneni ndawonye ejele elenziwe ngumuntu awu khona-ke niyabo idada liyaza likabi nayo inkululeko yalo yokundiza emoyeni futhi lenze njengoba uNkulunkulu alihlinzekele ukuba likwenze futhi ulifake okwaneni khona-ke selihambile yilokho kuphela uwavalele okwaneni lapho ezoye kuhlatshweni futhi idada lazi kangcono besifanele sazi kanjalo ngeke uwakhethele umzila ongcono wokuhamba umzila uma ufuna ukukubiza njalo phezulu lapha ngiyacabanga izansi ekhaya enikizimu kusengumzila kodwa phezulu lapha ngicabanga ukuthi bakubiza ngokuthi umzila ngicabanga uma ungahle uthi manje la ngizolitshela lokho enifanele nikwenze benifanele nibuyele emuva ngendlela ethize futhi nehle ngendlela futhi phansi ngale ndlela ngicabanga ukuthi ubunga wakhethela indlela engcono ukuhamba ngayo kunendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yokuba hambe ngayo na awu buzo wathela hlobene oluthile liwe yinto ethile ubuye wadwensela ngalapha ngomunye mazibuthe noma into ethile abengeke neze ubuzo wadoza adlule eziphephweni futhi adlule kukho konke okunye isigamu sawo abeyolahleka awu ngeke wanike indlela engcono wona ahamba ngendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe angezwa ngephunga lezo ziphepho amamayele kuqhela futhi azi ukuthi azizinzisa kanjani futhi alungele isiphepho aphinde avuke futhi uNkulunkulu lendlela ehlinzekiwe sekelwe wona futhi yena muzo wetata ngokwanele kulandela indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe asinawo Sizama ukwenza indlela engcono kunaleyo uNkulunkulu asenzele yona nebo sifuna ukuba nento ethile kuyo ngokwethu. Itata alinaki lokho, livele lihambe njengendlela uNkulunkulu alifuna lihambe ngayo, indlela okhokho balo abahamba ngayo, indlela ukhokho kakhokho 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 kagogo yenza ngayo, futhi kuqhubeke kanjalo. Uma singathatha umlando wobaba bethu emuva ePentecoste, siyokwazi ukuthi kufika kanjani lapho uNkulunkulu wayenendlela ehlinzekiwe ngezwi lakhe nangomoya wakhe ongcwele. Kodwa sifuna ukuhamba ngendlela uDokotela Sibanibani ayisho, noma iqembu elithile lomuntu lahlangana ndawonye futhi lasho lokho kuphelele endleleni kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Ibandla lento yenze kahle endleleni kaNkulunkulu ehlinzekiwe kuye emkhandlwini waseNicea eRoma, futhi yilapho abenza khona iphutha labo elinokufa. Kuthiwani uma ubungathatha manje cabanga ngokuwatholela indlela engcono, noma ungawatholela umholi ongcono kunomholi ohlinzekwe nguNkulunkulu kuwo? Mhlawumbe ungathatha iqhude lehansi lidala phandle lapha ndawo ndawo, futhi likhiphele phandle lapho, futhi ulondle ngamavithamini athile nokunye nokunye, futhi linike ubizo olukhethekile, uyazi, ulithumele phandle lapho, futhi ufake isikhalisi somsindo wokukhala kwedada esincane emlekeni walo, ukuthi ungahle ube no umsindo ukuthi lingacishe lintwininize ngalokho, futhi ungahle ukubhale kuwo wonke amaphepha idada elikwazi ukuntwininiza, futhi wonke amadada alibophezelekile ukuba lilithole, lizokwazi ukuthi yiphi indlela ukuba liwayise kuyo, ngoba liphuthuzekile futhi lifundile ngempela, futhi lilungisiwe. Lingakwenza, ungahle lihlale phandle lapho futhi lintwininize yonke into embamba, kusoze kwaba khona idada elilizungezile. Izimvu zami ziyalazi iphimbo lami, umfokazi ngeke zimlandele. Lingahle lizwakale lilihle kancane, lingahle libe namaphika angcono, lingahle lilondliwe kangcono, lingahle libe yidada eliphuthuzekile kangcono, lingahle likwazi ukuchingiza noma yini phandle lapho, ubungeke usho ukuthi yalenzeni. Kodwa nginitshela amadada awasoze alilandele uma linganikezanga lo msindo owawuqondakala kunjalo. Amadada ayamazi umholi wawo ngomsindo onikezwe nguNkulunkulu, ukuzibonela ngokwevelo kunikezwe nguNkulunkulu, futhi awusoze kwazi ukuthola iyodwa engcono kunaleyo, ngoba leyo yindlela kaNkulunkulu yangempela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngawo. Isiqabelane futhi uma ngabe uqeqeshe ihansi lidala noma idada ukuthatha lelo qembu, mhlawumbe uyelithatha khona ngqo esiqhoqweni sezibhamu ingebe, lapho abantu belibheka khona. Kodwa uyazi lo moholo ohlinzekwe nguNkulunkulu umyise endaweni ehlinzekiwe kaNkulunkulu anayo ngayo. Ngithatha khona ngqo ngane eLouisiana nasezansi emasimini eRayisi, lapho evikeleke khona wonke unyaka. Ngani? Ngokuqinisekile uNkulunkulu uyazi ukuthi enzeni, futhi idada liyakwazi ukwenza lokho uNkulunkulu akufunayo ukuba likwenze noma ukuhlinzekelwe lona. Kaphelani, ubungacabanga ukuthi ubungakhe ithulisele ingcono elihlinzekiwe kunalelo uNkulunkulu analo ngalo na? Manje lelo tata elincane alikaze lishiye ichibi, laza lelo phezulu lapho emahlathini asenyakatho, alikaze liphume echibini empilweni yalo, kodwa angaledlela thize linto yaza linyuke ngqo. Lingaya empumalanga, ntshonalanga, enyakatho, eningizimu, noma yiphi indlela elifuna ukuhamba ngayo, kodwa kukhona okulicindezelayo ukuba lihambe liqonde ngqo eningizimu. Ilitshela ukuthi udlula kanjani emalumbweni abandayo, ziphepho nakho konke, futhi liphume kukho ngqo lapho okukhona khona ukudla. UNkulunkulu unethuluzi kulelo tata elilihola khona kanye ngqo nje, futhi abakaze bakwazi ukuthola enye indlela engcono layo. Gabona umzane, kunendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Bona abakaze bakwazi ukuthola indlela engcono ingane ukuba ithole lokho ekufunayo kunokukhalela. Ungahle itshele ukuthi awu inganyakazisa incindi yayo encane, noma ingahamba ithi glu kanjalo, kodwa isoze ithole ukunyakwa njengokukhala, izomele ikukhalele lokho kuphela. Ungahle uthi awu manje ngizocupha iwashi lami le-alarm, futhi ngizofanele ngifunze lengane ngesikhathi esithile, imizuzu eminingi kangaka kuya kweminingi kangaka, isikhathi singaka nginaso kuyifunza. Ucupha lelo washi le-alarm bese ugxisha ibhondlela emlekini wayo, iyothi club, futhi iliphimise. Faka ubisi emlekini wayo futhi iyoliphimisa. Akukabi sise isikhathi kwamanje, kodwa uNkulunkulu unendlela ehlinzekiwe. Ucupha iwashi elincane le-alarm phansi lapho, futhi lapho sekuyiso ayizi kuyeka ize ithole ibhondlela layo, yilokho kuphela iyalikhalela. Manje uNkulunkulu unqoma le ndlela, futhi kubantwana bakhe abayingane ukukhala amakholo akhe, ukukhalela lokho abakufunayo. Kunjalo, mkhalele ngezidingo zakho. manje ungazilaleli izinkulumo zabantu obuhlakani. Omunye uthi awu manje ngiyakujayela nombhaphathizo kamoya ongcwele abakhuluma ngawo lokhu kuphulukisa ngokukankulunkulu nalolo hlobo lwezinto. Awu ngiyakujayela, akusikho okwe, akusikho namuhla. Ngingakuchaza ukuthi akusikho okwanamuhla. Lalela ingane yoqobo yangempela kankulunkulu, ngeke yakunaka lokho. Izokhamuluka eklabalaze futhi ikhahlele izithende zayo, izethole impendulo eqinisekisiwe ebuya kulezo zithembiso vele zini likaNkulunkulu, ngoba umuntu akaphili ngesiko sodwa kodwa ngawo wonke amazwi avele emlonyeni kaNkulunkulu, aphume emlonyeni kaNkulunkulu. Ikhala futhi ikhale kuze kubale lozi lesithembiso seliqinisekisiwe. Umntwana omncane kaNkulunkulu ophila ngezwi likaNkulunkulu akukhondlele ngcono ezweni yakhe, lokho kuphela uphila kulokho iNkosi ekushoyo ukuba aphile ngakho, futhi uhlala lapho kuze kwenzeke. Uyakhala ukhahlele izithende zakhe bese ahlale kukho nje. Bagi babo bathi ho awukwazi ukumukela umoya ongcwele, ayikho into enjalo. Bazama ukusitshela lokho eminyakeni edlule ukuthi yayingekho into enjengokukhuluma ngezilimi neziprofethi nazo zonke lezi ziphiwo zinkulu uNkulunkulu azethembise ebandleni lokuqala, futhi wabanika zona lezo zinsuku sezedlule. Ngicabanga ukuthi lokho kwamisa labo bantu abanenhliziyo elambile na babamba lelizwi, futhi bazi ukuthi iphepheli lathi isithembiso singesenu nakubantwana benu nakubo abakude abaningi iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Bahlala lapho ebusweni babo futhi bakhala futhi ncenga futhi bakhahlele izithele zabo futhi bamemeze kwaze kwaba uNkulunkulu wathululela umoya ongcwele ofanayo phezu kwabo. Lokho akwenze kube kuqaleni. Amen. Kuyini na indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe? Kunjalo, akukholwa futhi uNkulunkulu wabahlinzekela indlela. UPetro ubanika indlela ehlinzekiwe ngosuku lwePentekoste. Abanye babo uthi xa wula ufafaze ngene ebandleni lokhu yiwo, lokho yilokho uNkulunkulu uzokwahlulela ibandla yizwe ngento ethile. Uma ezokuhlulela ngebandla kuzoba yiliphi ibandla na? Uma ewahlulela ngebandla lekatolika, liphi ibandla lekatolika na? Uma elahlulela ngamaRoma i-Orthodox, ibandla lomthetho lilahlekile. Futhi uma belahlulela nge-Orthodox, ibandla lomthetho i-Greek Orthodox, ibandla lomthetho khona-ke amanye lahlekile. Uma belahlulela nge-Baptist, i-Methodist ilahlekile. Isizathu awukwazi ukwengeza izwe lilodwa noma ususe lilodwa kulo. Ngiyabonga ngakho kubulani, izwe lilodwa elikholwe ngokungesikho, izwe elilodwa labangela bonke ubuhlungu benhliziyo, bonke ukugula, konke ukufa, futhi ngisho nokufika kwenkosi uJesu ife ukusihlenga. UEva wakholwa ngokungesikho, walinza nje noSathane, noma uSathane walinza naye. Awu, lokho ngomqotho uNkulunkulu ngeke akwenze. Yebo, leyo ibhizinisi kaLucifer namhlanje uthi uNkulunkulu ngeke asale. Singabantu abakhulu kakhulu, zimi amashumi ezikulukwane, izigidi siqinile. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu angasala na? Yena impela uzevela ukwenzile lapho wenqaba izwi lakhe ngabona ukuhlangotha kusiye uNkulunkulu ekwala wale uNkulunkulu lapho kukhona. Niyabo, niyabo, ufanele uthethe isinkwa sokuphila. Umuntu akayuphila ngesinkwa sodwa, kepha nga mazwi ambalwa yizwi njalo njalo na ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu yakuphila ngawo. Futhi lo mbhalo lo tshenga umoya ongcwele, kunjalo futhi umoya ongcwele uNkulunkulu, futhi yilowo nalowo lo muntu wahamba ngomoya ongcwele waloba leli bhayibheli. Futhi ngiyakholwa ukuthi onke amazwi alo ngokuphelele ayiqiniso likaNkulunkulu, futhi angeke athintwa, futhi siyohlulelwa ngale ncwadi ekupheleni kwe ohambo lwempilo. Yebo mnumzane, ngikholele ezinkulumeni zobuhlakani, ngikholele zwini iqobo lwalo, bese kuthi-ke ngihlale nalezo zithembiso size zibonakaliswe futhi sigcwaliseke. Khona-ke ukutholile yini na? Umuntu akayikuphile ngesiko sodwa, kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngangicabanga nje ngolunye usuku iBhayibheli lasho ukuthi izono zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo kaLoti nsuku zonke. Ngacabanga nje bangaka oLoti abakhona kule United States. Indoda ihlezi ekudedisheni kwaye, indoda elungile ihlezi kudedisheni kwaye, ebuka ngaphandle windini futhi ebona lokho kuhundula esiteletini nokuqhubeka indlela lapho abakwazi ukusho lutho ngakho, bayazi ukuthi akulungile. Bakazi kusho lutho esikamuselawo ibandla, ya amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ebandla lawo ayakugqoka. Abesifazane abaphungule izinwele begqoke izikhindi, indoda eyibhema osikilidi ithathe iziphuzo zokuzithokozisa bexoxa amahlaya angcolile. Kazi kangcono kunokusho lokho, uma ekwenza ikomkhulu lehlelo lawo bagovuza into ethile enjengalokho ayaxoshwa kulo. Yabo lote sibotene ongenazi sibini yesivamile kungekho qiniso lokho moya langempela phakathi kwabo isihe sanele sokuma ozokweqa isono futhi angeke asibize uNkulunkulu sipho munye uAbrahama abazozehlukanisa kulezi zinto kunjalo. Oh, osukile siphile indakule yabo mnumzane izwi lakhe lihlala liqiniso njalo liqiniso abantwana bakhe abakholwayo baye likholele futhi balikhalele kuze kube izwi lakhe liqinisekisiwe futhi izwi lakhe lihlala njalo liyintando yakhe. Uma ufuna kwazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu ithole ebhayibhelini yezwi likaNkulunkulu noma yini ephambene nalo iphendukezelwe futhi ungangeni kuleso simo sokupastela lokho uNkulunkulu akusho lelo iqiniso. Umothile kuthatha futhi athi manje ngiza ebandleni futhi ngiyakutshela asikholele kumukeleni umbhaphathizo kamoya ngcwele. Asikukholwa lokho, sikholele ukuthi empeleni uyakholwa uma ukholwa wemukela umoya ngcwele. UPaulu wathi ezenzweni sahluko seshumi nesishiyagalolunye namamukele yini umoya ngcwele selokhu nakholwa na yabo namamukele yini umoya ngcwele. Awu, namukela kanjani umoya ngcwele na wena ushilo uPetro washo ngosuku lePentecost wathi phendukani lona lowo wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ngcwele. Lokho akusho izithembiso ngeseli nesabantwana benu. Njengabantu befunde isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo ebhodleleni lomuthi futhi ungeke uthathe umuthi kusiza ngani ukufunda isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo na? Awu, baya le makolishi yezenkolo futhi bafunde umlando webandla nathi sifunda ukuziphatha kwebandla futhi sifunda ukuthi iBhayibheli elikushoyo nawonke amagama esiGreki futhi singakutshela ukuthi lisho ukuthini kodwa lokho kusho nje lokho ibhodlele elikushoyo lokho kusetshenziswa kwawo kukushoyo. Ngingalitshela lokho Petro akusho kusuku lePentecost ngingalitshela ukuthi isithembiso singesene kodwa wena uthi ngiyakukhola lokho ngingakukhola lokuthi ohlezi lapha ngesifo ulungile kodwa ngize ngiyuthathe ngifanele ngiyuthathe. Yebo, ubuqotho bawo abunendaba wena uthi ngikukhola ngobuqotho lokho lelo iqiniso kodwa ufanele uthathe. Futhi uma uthathe ubonisa imiphumela phezu kwesikhulu futhi uma uthethe izwi likaNkulunkulu ubonisa imiphumela yoqobo kamoya ngcwele ngokukholwa inzalo kaAbrahama kwenza kuthile kuwe kuya kubamba kunyakazisa ukungakholwa kuphume kuwe bese kubeka uthando lwakhe ezintweni zaphezulu. Lapho uJesu wathi uma ngiphakanyiswa ngizodenzela bonke abantu kimi futhi uyizwi ekuqaleni wayekhona lizwi lizwi wayenguNkulunkulu lizwi wayenguNkulunkulu lizwi waba inyama futhi waka phakathi kwethu futhi izwi lisengu uNkulunkulu futhi uma izwi liphakanyiswa futhi wena uyalemukela enhlizweni yakho lizokudonsela kuNkulunkulu kunjalo ngoba linguNkulunkulu. Amen. Wo, ngiyamthanda kanjani izwi lihlala njalo liqiniso. Yebo mnumzane, akukaze kube nendlela engcono kule ndlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Kwakukho umprofeti ngesinye isikhathi ogama linguJobu wayedinga wayedinga iy'ntuthu zethile futhi yena amalungu ebandla lakhe afika futhi emlahla futhi ethi Job yazi ulungisele noNkulunkulu futhi bamlahle. Kodwa wayesadinga umduduzi umkakhe wayengeka umduduzi ngisho wathi Job ufanele uthuke uNkulunkulu bese ufa ukufa kodwa wathi ukhuluma njengesifazane oyisula futhi uJob wahlala nakho kwaze kwaba uNkulunkulu wamhlinzekela ngombono kaJesu Kristu. Manje niyakukholwa lokho na? Yathi labo bonofika wathi ngiyazi umhlengi wami yaphila futhi izinsukwini zokuqina yokuma phezu komhlaba futhi nakuba izibungu zesikhumba ziphuphise lomzimba nokwenyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona mina uQobo amehlo ami aya kubheka omunye. Manje kubulala umbono ngokuthi wabona uJesu futhi uJesu yizwi khona ke ngenkathi uJob edinga umduduzi uNkulunkulu omthumela umbono wezwi. Amen. Lendu duze engiyitholayo ngokufunda izwi ngikholwa izwi lokho izwi likushoyo uJesu wathi makuthi wonke amazwi omuntu abe ngamanga nawami abe iqiniso. Ngikadala ukuthi omunye umuntu thini ngiyakuhlonipha lokho abakushoyo kodwa uma sekuziwe kukholweni uma kuphambene nezwi likaNkulunkulu angikukholwa ngikholwa lutho ngaphandle kwalokho izwi likaNkulunkulu likushilo ngoba umuntu uyakuphila ngawo wonke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu hayi nje okuningi kangaka kwezwi wathi wonke amazwi lonke ipapeli nya umuntu yakuphila ngawo wonke amazwi aphuma emlekeni kaNkulunkulu. Manje yileyo ndlela umuntu yaphila ngayo leyo indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ukuba yena aphile ngayo. Futhi Job wayenguprofethi wayephila ngisho nangaphambi kokuba ipapeli lilotshwe futhi Tablan wayenguprofethi futhi izwi lenkosi lize kumprofethi. futhi lapho wayefuna induduzo angathelanga lutho, waya ebandleni lakhe futhi ibandla lakhe libanga induduzo kuye, kodwa ukusolwa kwakhe, kodwa wahlala uNkulunkulu waze wamkhombisa izwi ngombono, khona-ke waduduzwa futhi wahlala ezinyaweni zakhe nemibani yabanika nemidumo yaduma, futhi wathi, nakuba izibungu zesikhumba zikuphisa lo mzimba, nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu, wakhuluma nami. Makuthi kufa noma yini enye kukushayo kwenze nokuncane kwehluka, ngoba ngizombona uNkulunkulu, ngabona umbono wezwi lakhe. U-Israyeli kwelinye usuku babeseGibhithe ezansi lapho ekuthunjweni, futhi babedinga indlela yokuphuma eGibhithe. Futhi qaphelane, sithola ukuthi indoda eyaqeqeshwa igama linguMose waqeqeshwa kuwo wonke amandla ezempi, wayezoba ngufaro olandelayo ezansi eGibhithe. Wayeqeqeshwe kuwo wonke amandla ezempi, wayecabanga ukuthi ngelinye ilanga wayezokhulula abantu bakhe, futhi uyaphuma le ndoda inamandla ngezwi nangesenzo uMose, futhi wazama ngamandla akhe ezempi, kodwa kwakungeyona indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe, wayeshoda ngento ethize. Kodwa kwelinye isuku ngenkathi wayekwingemuva lokhathulo, lokho ayeshoda ngakho isihlahla esivuthayo sasinakho, futhi uMose wabona umbono wezwi lowo kwakunguNkulunkulu, futhi ngenkathi yenza umbono wakhuluma mayizi ngiyasikhumbula isithembiso sami, amen, ku-Abrahama, u-Isaka nakuJakobe, futhi ngiyakhumbula ngabethembisa futhi ngehlile kuzobakhulula, amen. Wohe, khona-ke njengoba ngakhuluma ngobunye ubusuku ethabanakele, uMose waba yisiboshwa kuNkulunkulu ngaphandle uma uNkulunkulu engakuthola isiboshwa. UPhawuli waba yisiboshwa, nebo, awukwazi ukubheka lokho okucabangayo, awukwazi ukubuka lokho omunye umuntu akucabangayo, ufanele uhambe nje lokho athi kwenze, uyisiboshwa. UPhawuli wayazi ukuthi wayecindezelwe emoyeni kuya endaweni ethile lapho engafuni ukuya khona, wazi ukuthi umoya wamnqabela ukuba aye ezindaweni ezithile, wayazi ukuthi kufanele athule ezikhathini eziningi. Lo mphulo omdadlana wamhupha ngelinye lakhe empompoloza ngasemva kwakhe, futhi uPhawuli enalowo moya kaNkulunkulu funa ukukhuza, futhi usuku losuku, futhi ekugcineni wathola umlayezo, mkhuze, futhi waphenduka, wayengeke kwenze kuze kube uNkulunkulu sesho njalo, amen. Wo, uma ibandla belingaba kanje kuphela ebukhweneni obukhazimulayo bukaNkulunkulu ngelinye ilanga, uNkulunkulu uzodedela amandla akhe kulo, izinto ziyakwenzeka, kodwa ukwazi ukuxuba indlela yakho odla ngayo, uzoba yipestela. Hlala ngikhona lokho uNkulunkulu akushilo, hlala ngikhoyizwile, futhi uNkulunkulu uzoliqinisekisa ukuthi liqiniso, yebo mnumzane. UNkulunkulu wahlinzekela u-Israyeli indlela, wagcoba umprofeti, wathuma insika yomlilo, futhi waqinisekisa izwi umprofeti yakhuluma ngalo ngezibonakaliso zendalo. Mose, hamba ulule induku yakho phezu kolwandle, iphume ibheke ngasempumalanga, bese uthi makube khona izimpukane. Futhi uMose indoda enezwi likaNkulunkulu ekwazi ukuthi umuntu akakwazi ukudala, wajoja ipani lakhe ngasempumalanga kanjalo, wayesethi makube khona izimpukane kulo lonke iGibhithe, futhi izimpukane zadalwa futhi zaba khona ngezwi lomuntu. UNkulunkulu sebenzisa umuntu ngethuluzi lakhe, angakhuluma kuphela ngumuntu, ngingumvini, nina ningamagatsha, kunjalo. Wathi kwakungekho amaxoxo, wathi Mose, phumela lapho, bese uphakamisa induku yakho futhi ubize amaxoxo, lokho kwakungumyalo kaNkulunkulu kuye. Futhi Mose uthi, manje linde umzuzu manje, mhlawumbe izinsuku zalokho angikaze ngize ngento enjengaleyo, kungcono ngithi kuhamba kancane. Wangenawo amahlela awabobuhlakani kuba mtshele yafanele akwenze, wayephile ngesithembiso sikaNkulunkulu, wayeziboshwa endlini kaNkulunkulu, wayengahamba kuphela futhi yenze njengoba umoya omvumele ukuba kwenze, amen. Futhi waphakamisa induku, futhi wakhuluma, futhi amaxoxo aba khona impela. Bahlinzeka ngewundlu lapho befuna ukuthile ngenxa yesono sabo. Indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yenze iwundlu. Indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yenze iwundlu ngaphesheya kolwandle lobomvu ngenkathi babesesicuphweni. Indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yabahlinzeka ngomprofethi, yabahlinzeka ngensika yomlilo ukuba bayilandele ukuqinisekiswa kwezwi. Indoda ayifakazela ngeNkulunkulu ukuthi lokho ekushilo kwenzeke, wamkhombisa khona kanye okwakuyikho. Futhi nakho ngenkathi bewela olwandle babefuna umthetho, yabo lokho nje yizidalo. izinhlelo zikabantu lokho nje indlela umuntu asebenza ngayo ufuna ukujobhela izinhlelo zakhe wo indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ihlala njalo indlela yokuthumela izwi lakhe ukufa kwashaya iGibhithe wayezobulela konke iGibhithe manje khubulani lapho amathumba ayephihlika lapho umlilo wawedla futhi lapho kufika izivula futhi kufika nesichotho uNkulunkulu wahlinzeka ngendawo yabakhethiweyo bakhe ukuba bangangeni kulokho wayenendawo okuthiwa yigosheni manje kwakuza umoya wokufa ezweni futhi wonke umuntu khumbula ukufa yisona sizathu sifa futhi uIsrayeli wayedingeka abe nokuthile kubavimbele kufeni noma ukufa kwakuyobashaya nabo sizathu inkokhelo yesona ukufa futhi uIsrayeli wayonile futhi uNkulunkulu ukuze bangafi abantu bakhe ababezama kumlandela wahlinzeka ngewundi nekazi phezu komnyango elavikela amazibulo abo indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ngenkathi iGibhithe yacabanga ukuthi yayingazivalela ngaphakathi ngabosiyazi babo bezikolo abakhulu nezinyanga mthakathi lanoma yini ababenayo nengelosi yokufa yashanela ngqo phezu kwalokho ngoba kwakungekho gazi futhi noma yiphi inkolo namhlanje ngenalo igazi lokuphila likaJesu Kristu emva kwayo ingelosi yokufa iphezu kwayo kunjalo ingelosi yokufa bahlukaniswa kuNkulunkulu yebo ngempela ikhabhodi ibhalwe kukho konke ukunciki kwakho okungenalo igazi wena uthi awu ngiyajabula igazi uma igazi lingakasebenzi uma lingakasebenzi futhi uyakubona empilweni yakho njengomuntu wanyana ohlukaniselwe kaNkulunkulu ngaloko uJesu athi kuyokwenzeka wenake qaphela ungahle ube nenye into ngaphandle kwegazi ungahle ube nokujovela kuncane kwesayensi yezikolo phakathi lapho noma into ethize ujovela kuncane kwamadlingozi athile wena uthi ngiqhaqhazelile nginyakazile ngisinile ngenze lokhu qaphela uma umuthi uke ushaye ulungele zonke izidalo zikubuntu uzokusindisa esolweni uzokuhlanza empilweni yesono uzokwenza umuntu ohlukile kuwe uzosusa kungabaza futhi uzokwenza isidalo sitsha kuKristu Jesu amen ukufa kwashaya iGibhithe uNkulunkulu wahlukanisa ukukholwa ekungakholweni ngalolo suku ngegazi phezu komnyango Mose ngekethembekileyo eyalandela yonke imithetho kaNkulunkulu ngenkathi efika endaweni ayezofa kuyo wayesekuka kakhulu minyaka ikhulu namashumi amabili kudala wayefanele afe wayengenandawo yokuba afe wayengafuni ukufela ezansi lapho kanye nalabo bakhonondi nako konke kunjalo uNkulunkulu wamhlinzeka ngedwala amen waqala kukhwela waze waba ngaphezu kwakho konke kungakholwa futhi uNkulunkulu wayenedwala lilele lapho futhi wafela kulelo dwala ebhekezweni lezethembiso Leyo indawo lelo twala linguKristu Jesu elikukhomba izweni lesithembiso ugibela ngolo ngesinye isikhathi futhi uyobona zonke izithembiso zikaNkulunkulu siyiqiniso ngokoqobo kunjalo uma nihlala kimi nezwi lami likini khona kece lana likuthandayo futhi niyakuphiwa khona sizathu uyizwe livele lizibonakalise lona oqobo ngawo uma uhlala kuye Kaphelani emva kokuba esefile wayephezulu lehlane wayedinga abathwali bebhokise uNkulunkulu wahlinzeka ngezinge loze ngani na ngoba akukho umuntu kulomhlaba owayengamthatha lapho ayekhona ukudingeka ukuthatha umuntu othile kumthwala imise ngaleya futhi wathatha izinge loze naye ekhaya uEnoki wayedinga ilada ngolungisuku wayesehambe iminyaka ngamakhulu amahlali noNkulunkulu futhi wayemthokozisile wayedinga ilada uNkulunkulu wamhlinzeka ngomgwaqo omkhulu wahamba ngiyigela ngoyekhaya uEliya wayedinga intambo ngesikhathi futhi uNkulunkulu wamnika inqola enamahashi kuyo ohe uSamson wayedinga umkhondo futhi uNkulunkulu umnika umhlathi womnyuzi wasendle futhi washaya walahla phansi amaFilistiya inkulungwane uNkulunkulu uhlinzeke izidingo zakho uNkulunkulu unendlela ukuthiwani kuba uSam ukuthiwani kuba uSamson wathi manje olinomzuzu lomhlathi awubukhali awusiwe umkhondo buka labo maka labo abakhulu abaqinitsiku lawo maFilisti Wavela wathetha indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe futhi washaya kubo ngqo yiloko kuphela kutikayo ukuthi uthathe lokho uNkulunkulu kutshoyo futhi uhambe ushaya ngakho kanzima njengangonga kwenza uzozithola ukhululekile ngemva kwesikashana yebo mnumzane yep uChuchu wayidinga ipulo uNkulunkulu wahlinzeka ngangamandla isango lezigugula isango lezigugula lokho moya elahlehlise eJordan ukuze akwazi ukuqhubeka futhi agcwalise izwi likaNkulunkulu isithembiso wayidinga ipulo uDaniel wayedinga ucingo ukuba agcine izingonyama ziqhelile kuye. UNkulunkulu unike ingelosi, yabo, leyo yindlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Okwakudingeka uNkulunkulu wakuhlinzekela, futhi uNkulunkulu wakuhlinzeka ngendlela engeyakhe uqobo. Manje kungathiwani ukuba uDaniel wayengathi manje olinde umzuzu, ngingacabanga ngendlela engcono kunaleyo nsika yomlilo emi lapha ngaphambi kwami manje ukuthi leyo ngonyama ingahle kabi namandla kuye, ngahle eze ngqonga leyo nsika yomlilo uma uzongitholela ucingo lokubiya lukhulu futhi ungibiyele ngaphakathi. Yabo, lokho bekuyoba uDaniel ezama ukwenza ukuthile, kodwa nje wamukela indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Walala phansi wayekulala, futhi walala busu bonke ngokuthula nje uNkulunkulu wahlinzeka indlela. Yebo mnumzane. Wo, hey, abantwana bamaHebheru babedinga amanzi, ipayipi lamanzi lokucima umlilo phansi lapho, ukucima wonke lo mlilo ngenkathi sebegxumele phakathi lapho. Kodwa uNkulunkulu bahlinzeka ngendoda yesini. Yebo mnumzane, ilokho kuphela babekudinga. Kuthiwani uma ngithi manje ulinde umzuzu omunye umuntu nje ukubangene lapho? Lokho ngeke kusize, sifanele sibe nepayipi lamanzi lokucima umlilo, ukucima konke lokhu. Amukele indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe futhi wavimbela umlilo kubo. Kwakungekho ngisho nephungulo lomlilo kubo, bahamba ngendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Izazi zazidinga inkomandlela ukuba iziholele enganeni esanda kuzalwa, kodwa uNkulunkulu wahlinzeka enkanyezi. Yabo, bathatha inkanyezi, lokho kuphela babekudinga. Izwe lalidinga umsindisi, uNkulunkulu wahlinzeka indodana. Amen. Ibandla lalidinga amandla, uNkulunkulu wahlinzeka umoya ongcwele. Akazange ahlinzeke ngencwadi yokuziphatha, akazange ahlinzeke uhulumeni wamaKristu, wahlinzeka umoya ongcwele. Lokho uNkulunkulu wakuhlinzeka. Akazange athi kubuyelani lapho futhi nithathe ishe Jerusalema phezulu lapho ngize ngithole inani elingaka lemfundo kini, ngize ngilifundise incwadi futhi ukuthi lokuthi wathi lindani nize nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Yaba kukuba umoya ongcwele usufikile phezu kwenu, khona-ke niyakuba ofakazi babe Jerusalema, eSamariya, eChicago, iliyo lonke lonjalo, liyabo lonke yizwe. Lowo ufakazi ohlinzekwe nguNkulunkulu ngumoya ongcwele. UNkulunkulu akazange ahlinzeke incwadi yokuziphatha, akazange ahlinzeke ihlelo bathi sifuna ukuba amaKristu agcwele. Awu, manje linda uze ufunde isikhathi eside kangaka, linda uze ufunde izivumakholo. Akazange athi funde noma yini, wathi linda uze ugcwaliswe. Amen. Omunye washo kuleli suku wathi, kungani mnumzane Branham ukholele emahlelweni na? Ngathi angimelane ngalutho nabantu abakuwo, kodwa ngokuqinisekile ngikholele ezinqubweni zawo. Wathi awungani na? Singakhokha kanjani na? Sizokwenza njani na? Ngathi leyo kwakungeyona indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ekuqaleni. Wathi usanda kuliphi ihlela na? Ngathi alikho. Wathi usanda kuphi na? Ngathi umbuzo. Wathi ungena kanjani lapho na? Ngathi uzalela kuwo. Amen. Wena uzalela buzela kaNkulunkulu kanjani na? Ngomoya ongcwele lowo ngufakazi kaNkulunkulu. Unikeza ubufakazi ngezwi likaNkulunkulu ukuthi sedlulile kufelisa ngele kuphileni, ngoba sisembusweni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wayedinga umholi webandla, akamfundisanga umbishobi, kanjalo akamthumanga umpristi omkhulu noma uphapha noma akekho omunye, kodwa wathumela umoya ongcwele. Umuntu uyafa futhi izinqubo zabo ziyafa nakho konke kunye, kodwa umoya ongcwele nguNkulunkulu ophakade futhi angeke afe, ubanika umholi waphakade futhi lowo ngumoya ongcwele. Babedinga kuthile kuba kubahole, kuba kubatshele ukuthi benzeni, baphile kanjani, bahlangabezane kanjani nomphakathi, bahlangabezane kanjani nelangabi losuku, balwe kanjani nokukula, balwe kanjani nalokhu, balwe kanjani nesono. Umuntu udonsa zonke izinhlobo zezinhlelo zokujoyina lokhu nezivumo zokholo zalokhu nemibhalo yalokhu nemibhaphathizo yalokhu nalolokho uhlobo lwamadingozi nokuqaqazela okuncane nemizwa exakile nakho konke kunye, kodwa kusalokhu kumile umoya ongcwele indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yeba dalaka. Amen. Uma ngcwele uNkulunkulu futhi uNkulunkulu yize uba ungcwele uyilelizwe eliqinisekisiwe ngokugcwele, umoya ongcwele yinto eletha ilelizwe elithiziwe ekuphileni. Wena uthingi ke ngaba lo muzwa, uma ungaliqinisekisi lelizwi khohlwa yilowo muzwa. Yebo mnumzane, wena uthi awu ngenze lokhu, ngenze lokho futhi ngiphaphathizwe ngale ndlela, ngaleyo ndlela. Ngikatshela ukuthi wenziwe yini uma umoya ongcwele phezu kwakho, lelizwi liqinisekiswa ngawe, ngoba uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalalela abakholwayo kulo lonke izwe naso sonke isidalwa. Amen. Indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Iminyaka izinkulungwane ezimbili lokho kwahamba kahle cishe iminyaka engamakhulu amathathu khona-ke baba nomhlangano womkhandlu ngesinye isikhathi enayisiya eRoma futhi babefuna kujovela okuthile. Khona-ke emva kukamartin luther enye ingelosi kankulunkulu yaletha umlayezo. Khona-ke baba nokunye kujovela futhi emva kukajohn wesley baba nokunye kujovelwa futhi bavele nje lokuyini okunye umhlangano omkhandlu baze bafika kule ndawo kwaze kwaba amabandla asebeyipastela ngokuziphatha kwemfundiso yomuntu futhi kukhona ukuhlubuka kukhulu manje. Ibandla lidinga isibonakeliso sangokombhalo iqiniso kuloli zinsuku zokugcina lidinga ukuthile buka amahlelo ahlukene okusonta njengoba sesivala manje ngaphambi kokuba sibe nomuqa wokukhululeka buka ekusentweni kombhalo. Cabanga ngamahlelo ethu ehlukene, cabanga ngezindlela zethu zephentekostali, cabanga ngebhaptisti lethu, ipresbyteriyani yethu, iluthela lethu, ngisho nakuma-independenti ethu noma yini enye umfo akazi ukuthi ame kuphi. Ibandla lidinga namuhla kuqinisekiswa kombhalo. Wathila uJesu kuJohane ngcwele isahluko seshumi nane nevesi leshumi nambili na ukholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza, zona kanye izinto engizenzayo naye uyakuzenza. Kabulani wathembise njengoba kukunjalo ezinsukwini zikajohane umprofethi, kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Yebo, wathi njengalokujohane wayesesiswini somkhoma izinsuku ezintathu lobusuku futhi wavuswa njengowavuka ekufeni. Lokho kuzoba uphawu esizukulwaneni esibi nesiphingayo. Manje siphila ezinsukwini zokugcina ngesibonakaliso sithenjisiwe savuko emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili zokubhala incwadi nokusuka emgoqeni nale ndlela naleyo ndlela abantu baze bengazi ukuthi benzeni. Kodwa ujesu wabatshela futhi wabathembisa njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaloti nesodoma kuya kuba njalo kufinike nentana yomuntu. Uqhathanise namuhla ethathe igenesisi wesithupha futhi ubheke lokho akusho kanjalo ukuthi indoda eyaziwayo kanjalo ukuthi abesifazane bayoba bahle kanjani. Sineqembu labesifazane elihle kunabo bonke abake babakhona emhlabeni kusukela ngaleso sikhathi. Besifazane bahle kakhudlwana kunanjengoba babenjalo eminyakeni edlule, banezinto eziningi kakhulu ezehlukene kubenza babe bahle. Ngobele baningi abahlukene nophawuda nokulungiswa nokwenziwa kwezinele nakho konke nezimpahla zokuqo ezingenasimilo nezinto baze bazenze bakhange. Indoda yize ngiyimiso leyo yathi nginomfana ishumi lesithupha 40 prenem nginomfana ishumi nambili ngiba yisesitalatini labo bahundula bancane phandle lapha wathi abafana bangabesilisa basebancane wathi ngingabatshelani na ngathi mnumzana angaze bayise kukristu futhi bavumele basindise futhi bagcwalise ngomoya ngcwele futhi bazophendula amakhanda abo kulabo bahundule basemodeni kubulali lapho amatetela kankulunkulu ebuka amatetela zomuntu futhi abona ukuthi mahle azithethela kuwo abafazi, thatha kuwo abafazi. Bukani ngapha kulelihlaza likhulu engilandi, bukani ngase-United States, bukani lamantombazane ebizwayo kwi-UN konke kunye wo kuyesabeka nje futhi yilokho kuphele indoda edumile. Siphindela ngqo kulelo hora amalambo abova yabanika kuye yonke indawo ukufika kuye kwenkosi futhi uJesu wathi njengoba kakunjalo ngaphambi kokuba isodomo lishiswe kuyoba njalo kufikele ngendodana yomuntu kunjalo. Besifazane baba kakhulu abaqonde ukuthi benzani, umoya omubi phezu kwabo. Owesifazane angazikhumulelani izingubo zakhe kanjalo ukuba aziveze na, akaqondile ukuba abe mubi. Bona babanjwe nje ulolo gibe futhi abakwazi niyabo njengoba kwakunjalo emuva lapho ngaleso sikhathi. Inyama yowesifazane iboniswa yonke indawo niyabo, bakhanga kakhulu basanganisa amadodana kankulunkulu cishe impela, bese kuthi-ke umthetho wasesodoma negomora ukumvikela kukho njephone uhulumeni wethu umele izinto ezifana naleyo. Ngifisa sengathi bengingaba umbuzo kwesikhashana noma ngibe nalezi zizwe ngike ngimbabo sifazane ogqoke okunjalo ubeyejele labesifazane ngodilika lijele ubengeke asakwazi ya uma ngibambo isifazane nowesilisa benjalo uma owesifazane nowesilisa babanjwa bephila kanjalo bobabili bebeyoba ngabangazali yiloko kuphela kukukho futhi kwenziwa khona ngqo phandle emphakathini kodokotela yebo mnumzane besiyabeka inhlawulo ingendala kancane nje uyini umthetho ngaphandle kwenhlawulo na inhlawulo yomthetho kankulunkulu kufa isalo ukufa kunjalo sidinga umthetho oqinile thina hohe kodwa lokho esinakho manje sigetshele sezobusazo ungayendeziswa nganoma yiyiphi indlela efunayo yonke into iyonakala kuthuma abantu ubuyela ezwini likankulunkulu ophilayo phila kuphela ngalelo futhi lela lodwa ngoba yilela abantu bakankulunkulu bafanele baphile ngalo unkulunkulu wathembisa leli bandla lisibonakalisa sangokompalo wathi uvuko luyophinde luveze ujesu kristu lebandla lakhe bayoba njalo bayoba munye ezinsukwini zokugcina wakwethembisa manje siyazi ukuthi kuyiqiniso manje wathembisa nokuthi kuyoba nokubuyiselwa kokholo sifunda ngalo kujuda okwathi kujuda niqinise nikulwele ukukholwa asebekunikiwe abangcwele manje sathenjisiwe kumalakho esine ngenqubo efanayo ayehlala njalo eyenza ukuthi siyobuyiselwa emuva okholweni lasekuqaleni Wo he buyelana mbewini yasekuqaleni nibuyele mbewini njengoba iqala ngosuku lwePentecoste nibuyele efundiseni efanayo izwi ngezwa amandla ngamandla omoya ngomoya into efanayo kholeke kanye nje njengoba kwakunjalo emuva ekuqaleni ngizibonakaliso nezimanga zobukhona obuphilayo bukaJesu Kristu emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili usaphila futhi unguyizo lalo mhlala phakathi ngathi uphile emizuzwini engamashumi amathathu jikijele into ethize kimi ngizoyeka kushumayela manje sengivele ngiseqile leso sikhathi qaphelani ngithela nje ngiyazi ngithi asinazo isikhathi esiningi kakhulu ihora selilapha banganinikezi nje emhlanganweni nithi awu ngiwujabulela ngempela bewushise kancane kodwa ngiwujabulelile ningakwenzi lokho ngibaliqothe ngenani kuwo yenzani ukuvuma zihlanzeni uma kunokungabaza kuncane nokuxakaniseka enhlizweni yakho ungezi ngisho emqeni omkhuleko qabonzane ngifuna ukuhlanzeka ukuvuma kwethu kuyindlela yokuzungeleza ngangindo wesifazane kwingcobusane lapho emafikini embalo edlule futhi wathi ngitholile phakathi lapho haye nengane khona ingeyenye indoda futhi wayehlale nabafana ababili futhi wayethatha lo mfana oyedwa futhi wamshada ngoba wayemthanda kancono futhi wathi ingane yayingeyake futhi wayazi sonke isikhathi ukuthi yayingeyomunye umuntu futhi wathi ngabuvuma lokho ngathi ya nazi indlela okusho ngayo oh dear ngathi wani kuba ubucabange into ethile Oh dear na uyazi ujola mtala mfala mtala ungathiwani ni ukuba ngikutshela ukuthi lengane ngeyomunye umuntu na he ubungeke ukukhole ubungakukhola na khabo awu kungathiwani kuba kwenzeka la oh uthi John siyaphuma kulobusuku kuba sibe namahembeka lokho kusiko kuvuma kuqhabatha lakho yilendlela abantu abenza ngakho uNkulunkulu oh Nkosi ulunge kakhulu ungivubele njengeze noma yini engiyifunayo ungakukhole lokho uNkulunkulu nomthetho aphila ngawo uzohlanza futhi ugeze futhi uvume futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ubuyele ezini likaNkulunkulu namanje uzele kucala ngeke kwenze lokho ufanele udabule into phansi abantu bafanele baze ngokuhlonipha uNkulunkulu ngobuqotho beguqe ngamadlela abo futhi badlale lapho yize imiphumela yenzeke kumele lawo mandla kamoya ongcwele othando lukaNkulunkulu ajovele enhliziyweni yakho futhi akwenze uvume zonke izono zakho nakho konke ukungakholwa kwakho futhi wamukele uJesu Kristu uNkulunkulu uthumele konke abengakuthumela qabelani ukuthi wakufakazisa kanjani esikhathini sokuqala njengoba umfowethu uVeyili wayesho esikhashini esedlule yabo babazi kanjani ukuthi wayengumesiya ngenkathi ebone wesifazane emthonjeni na wamtshela okwakungalungile ngaye ushesha lo wesifazane kuleso simesi sabekayo ehlala namadoda ayisithupha wathi ube naye isihlanu futhi leyo ehlala nayo manje ayisiye indoda yakho amadoda ayisithupha indoda eyisithupha uhideni ayekuchima nayo ekuleso simo kodwa ngenkathi esetsheliwe wabona lelozi likaNkulunkulu libukhali kule nkembe sikade kodwa zombili lahlulela imicabango yenhliziyo wathi mnumzane ufanele kuba umprofeti manje izwi lenkosi lize kumprofeti niyabo ukwambula lezi zinto wathi ufanele kuba umprofeti besingenabo baba profeti amakhulu eminyaka kodwa wathi ufanele kuba umprofeti manje siyazi ukuthi sibheke uMesiya futhi lapho uMesiya efika lokho azokwenza uJesu wathi nginguye futhi abantu bomuzi balowo muzi wonke wasesikari wonke amadoda akholwe ngujesu kristu akadingekanga ukuthi aphinde akwenze futhi wakwenza ngaleso sikhathi futhi wonke amadoda amkholwe ngoba isifazane washo njalo ubufakazi bakhe wayeguqulwe kanjalo behluleka ukuzibamba ekukukholweni Oh, sinika amadoda labesifazane abanobufakazi obuphathekayo lokho kuzoletha indoda ekuphendukeni futhi bakholelwe enkosini uJesu Kristu. Manje ngaleso sibonakaliso wafakazisa ukuthi wayengumesiya uNkulunkulu ngisize ngesibonakaliso esifanayo ngomoya wakhe ukufakazisa ukuthi yena usengumesiya amen siya kuphila kuphela ngezwi likaNkulunkulu isithembiso sakhe singukuthi uzokwenza Manje yemukela indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe esikhathini sokuphela uma ugule kulobu busuku uNkulunkulu unendlela ehlinzekiwe uJesu Kristu indlela ehlinzekiwe uma unesono kulobu busuku ongakholwa awukwazi ukuphila kahle ungabonakali uthola ukuhlala phansi uJesu Kristu indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe kholwani nje yena nguye ezala lamuhla naphakade khonake yena kumoya ongcwele okungukuthi unguye umoya ongcwele nguJesu kuKristu esimeni samoya Kusesikashane izo likabele sikabona kepha nokho niya kungibona ngokuba ngiyoba nani nakini umoya ongcwele uKristu ewubiza ngokuthi ngi Yebo uKristu uNkulunkulu umoya ongcwele kuye wawuzoba sebandleni lakhe kuze kube sekupheleli kwezwe izwi likaNkulunkulu Nibisebenze ngiyenzayo nani niyakuyenza sikashana nezwe likabe sengibona kepha niyongibona nina ngokuba ngiya kuba kini okholwa yimi imisebenze ngiyenzayo nayo iyakuyenza kini kuze kube sekupheleli kwezwe uNkulunkulu nendlela ehlinzekiweyo ngabantwana bakhe abakholwayo uJesu Kristu uyileyo ndlela onguyezela namuhla naphakade asikhothamise amakhanda yethu umzuzwana nje nisakhothamise amakhanda yenu niyakholwa ukuthi uyindlela na ngabe bakhona abanye lapha ongathanda ukukholwa yilokho futhi ongakaze akwamukele namanje na ngane ungasiphakamise isandla sakho ubeqotho kanjalo lapha kulenkundla endala kulobu busuku futhi uthi futhi Branham ngikhulekele angifuni ukuhlangana noNkulunkulu ngalendlela futhi khumbula sangenele lengxoxweni ngiphakamisa ucingo endaweni ethile ngolunye usuku futhi usifazane wayesanda kungena futhi indoda yayimshayela ibuyisa ucingo eyayiphume naye futhi lo wesifazane ufanele kuba ngumKristu futhi wathi ngabe umyeni wakho usalele na ya wathi uma ege wathola si wathi akwenzi imihluko kimi futhi ingane encane ikhala niyaqonda na leli eliphingayo elingcolile yize lingcolile lisekuphelile uNkulunkulu uzo angeke kube nesakhiwe sisoda esihlezi ngakwesinye eChicago ngolungile lezi zinsuku noma ndawo uNkulunkulu ulungiselela ukunisa lolo phawu lesithupha phezu komhlaba aphule lolo phawu futhi athukulule lolo laka likaNkulunkulu phezu komhlaba Kodwa ngaphambi kokuba yenze lokho ibandla liyobe selihambile umlobokazi uzobe sehambile ibandla lingeke lizodlule kuhlushweni kodwa umlobokazi uzobe sehambile umkakho omncane ngeke adlule kulokho awufuni ukuba ngomunye walawo malungu akhe kulobo busuku na uma ufuna futhi ufuna ukukhunjula emkhulekweni nekhanda lakho likhotheme phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nawe babo wethu sezulwini wonke amazwi ebengingawasho abengeke yasho lutho ekuqhatha nisweni nezi lilodwa obuye lisho ngiyindoda nje icaphuna lokho wakusho ngikhulekela laba abaphakamise izandla zabo uNkulunkulu siphe khona lo mbono omkhulu kulokho kusa ungidwengulile Nkosi ngisadwenguliwe futhi ngiyakhuleka ukuthi uzongisiza ungithulise Nkosi nginokwethuka futhi ngicela ukuthi uzongisiza uma kuba khona laba abaphakamise izandla zabo kulobu busuku baphambukele sakhiweni lapha ngezindlela ezithile makuthi umoya ongcwele omkhulu ukhuluma kubo manje futhi kwangathi bangafika ngobumnandi kuwe ngiyazi isiko likokuthi Nkosi ibizela abantu ngasalthare Sikhona ukuthi lokho kulungile kodwa ngokomphalo bathi abaningi abakholwa babhapathizwa futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi laba bantu bazokhijimela umphapathizo wamaKristu bekholwa kuwe futhi bevuma izono zabo nokwamukela uJesu Kristu negazi lakhe ngokuthethelelwa kwabo bese ke besukuma futhi babhapathizwe bebiza igama leNkosi behlanza izono zabo futhi khona ke kwangathi bangagcwaliswa ngomoya ongcwele wesithembiso sakhe bananyekwe ngophawu leyo mpilo egoqo le imvelo yabo yonke ubanika ithemba elisha ubenze babheke phambili baba yisiboshwa kunoma yisiphi isifiso noma yiyiphi intshisekelo njengophawulo ngcwele omkhulu wayefuna ukuba ngurabi wayefuna ukuba indoda enkulu waziqeqesha uyise nonina bamqeqesha ukuba benjalo futhi emuva lapho kungemuva lalelo kwadulwe emva kokuhlangana naleyo nsika yomlilo ngalolo suku eyamtshela ukuthi kunzima kuwo ukukhahlela meva yabiza igama lakhe sawulu sawulu insika yomlilo yayingalibiza kanjani igama lakhe na kodwa wathi ngingujesu futhi wayazi ukuthi lokho ujesu akwenze ngenkathi wayesemhlabeni wayazi ukuthi insika yomlilo yayingukristu owahola abantu bakhe baphuma egibhithe badabule ehlane futhi wayazi ukuthi leyo yayisengecotshiweyo futhi inkosi siyazi ukuthi usenguye namhlanje ngikhulekela ngamunye banike kuthule ezinhliziyweni zabo nkosi ngcwelisa leli bandla elincane futhi kwangathi bonke abaxhumene nalo nazo zonke zihambe emasangweni ethu ngenxa kajesu siyakucela futhi-ke baba ngiyakhuleka futhi ukuthi uzophulukisa abagulayo qinisekisa lokho engikushilo ukuthi kuyiqiniso isikhathi sami sesiyaphela nkosi sengiyaguga futhi ngiyakhuleka ukuthi uzongisiza ukuze ngizuze yonke imiphefumulo engingakwazi futhi uNkulunkulu uvumela abantu babone kulobo busuku ukuthi uma umnini mandla wonke uqubo lwakhe ehlela phakathi kwethu futhi efakazisa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade kwangathi abantu bangabona lokho umuntu akayi kuphila ngesinkwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu siphe khona Nkosi futhi bengazipasteli bona uqobo ngezifo ezithathelanayo ezinkulu ezithile zezigciwane lesifo esiletha ukungakholwa enhliziyweni yabo kodwa kwangathi leso sifo esithelelanayo sikhishwe ngamandla kamoya kanye nembewane yokuphila kuphakade lingahle liphile kubo ukuthi bangahle bakhulele emumweni ogcwele kaJesu Kristu ukuthi lolu suku lokugcina ukuthi yena nomkakhe bebeyoba munye siphe khona Nkosi ngicela egameni likaJesu amen manje ekholwani nina bantu ophakamise isandla sakho uma ukholwe enkosini uJesu Kristu futhi umamukele njengomsindisi wakho futhi umkholwe ukuthi igazi lakhe futhi lokho kuphela lihlawulele isono sakho khona-ke ngifuna nibona abanye balaba befundisi lapha ngombhaphathizo ngendlela efanele bazokutshela okufanele ukwenze kusukela lapho manje kulabo abagulayo nabahluphekile labo abanamakhadi omkhuleko asiqale kwelokuqala futhi siqale futhi sithole ambalo awo lapha ngithi cishe lokuqala kuya eshumini nanhlanu ngileti cishe ngeshumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili kufanele ngabe sengiphumile ishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili edlule
number one who's got it the prayer card number one raise up your hand everyone has prayer card number one
elokuqala ubani nalo ikhadi lomkhuleko lokuqala na phakamisa isandla sakho noma ubani nekhadi lomkhuleko lokuqala sukumani noma ubani nekhadi lomkhuleko lokuqala uma ungakwazi sukuma asikwazi ukubona kahle kakhulu lapha isimo sokukhanya sisihle ikhadi lomkhuleko lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili wethu asininikazi lapha ngenkathi usathola elokuqala kuya kwishumi nanhlanu sukuma manje ngenkathi thina sonke esikoleni samakhanda ethu woza ngqongalapha woza ngqongalapha elokuqala kuya ishumi nanhlanu ngenkathi sisakhoteni samakhanda ethu futhi sikhulekele lelinikazi okungukuthi liyagula ngapha unkosikazi wey unalo lapha manje ngenkathi sisalikhulekela futhi ushisa kabikabi lapha kulobu busuku umjuluko uyamfoma ezicatheni zami asikhuleke manje sonke namakhanda ethu ephansi bawethu esezulwini siphe lezi zibusisa egameni likaJesu Kristu indodana yakho makuthi umusa nesiha ukuthula kusize udadewethu othandekayo uNkulunkulu njengoba egula futhi edinga makuthi umoya ongcwele wehlele phezu kwakhe baba futhi muphe ubuyisele impilo enhle futhi yena uyagula uza ebandleni kulobo busuku ufuna ukujabulela futhi lapha simthola ehlezi lapha egula uyaquleka ngenxa yokushisa kokushisa kwebandla uNkulunkulu muphe ukuphulukisa kwakhe ngikhuleka lezi zibusiso egameni likaJesu Kristu amen kulungile inkosi ikubusise manje ekholwa ngimbonile enqekuzise ekhanda lakhe kudadewethu weyi usesangulukile manje futhi manje uma abanye benu befuna ukumkhipha aye lapha akathola khona umoya omncane kuyashisa kabikabi uma ungama nje khona lapha futhi wazi ukuthi ukuthi kusho ukuthini ngalesi sikhathi manje ake sibone bangaki eninabo ukuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa kulungile asiqale umuqo omkhuleko manje wonke umuntu ngenhlonipho yokuzithoba ngakho konke manje wonke umuntu akakhuleke ngenkathi mshaye kupiyano sinika indlela ngapho uma uthanda kholo kuphela kholo kuphela konke kuyenzeka kholo kuphela lokho kuhle manje wonke umuntu ngokuhlonipha nangokukhuleka manje kulungile manje ningabe lisacaluza ningakwenzi ningakwenzi nina bantu eniphuma ningena ningakwenzi lokho niyabo ngoba lokho kuyingozi kakhulu niyabo kakhulu kuyingozi kakhulu kulungile manje wonke umuntu akathule futhi akhulekele futhi ukholwe manje ngenhliziyo yakho yonke. Uthini? Awu, abaphenduli ekubizweni kwabo yilokho kuphela engikwaziyo. Bakugejile ukubizwa kulungile. Mangakashotayo? Lesibili liyashota, lesibili na? Ubani nekhadi lomkhuleko lesibili? Ngabe ukhona abanye abantu abakhulumayo lapha ngaphandle kwesingisi na? Ikhadi lomkhuleko lesibili? Kufana nje ukubalisa lawo makhadi bese wakhipha bona noma ubani uyawathola ungalithathi uma ungezi niyabo ufanele uze uma uza ungalinikezi omunye umuntu umele uze wena uqobo ikhadi lomkhuleko lesibili kulungile uma lingekho lapha asikho thobisa amakhadi yethu kushisa kabukabi kakhulu kushisa kakhulu futhi mhlawumbe lelinikazi lapha linalo unalo yini ikhadi lomkhuleko lesibili nenikazi na nekhadi lomkhuleko lesibili na mhlawumbe lingowasenoway noma yinto ethize futhi alikhulumi ili hlola lelo khadi ezansi lapho umuntu mumbe futhi ubone uma enekhadi lesibili ya manje lesibili kulungile. Lokuqala lesibili kulungile yebo kulungile manje owokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi kukhona cishe ababili noma abathathu ngaphezulu abashodayo ukuqala kuya kwaba yishumi nanhlanu uma nithanda. Awu wonke umuntu akabe nenhlonipho yokuzithoba manje niyabo kulungile manje yibanini nenhlonipho yokuzithoba ngempela futhi ekhulekani manje bangaki ozobe ekhuleka na phakamisani izandla zenu ngizobe ngikhuleka ngikholwa uNkulunkulu manje bangaki phandle lapha ungenalo ikhadi lomkhuleko futhi uyazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza uzokuphulukisa ake sibone isandla sakho wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa wonke umuntu kulungile yonke indawo manje wonke umuntu akakholwa yibe lokukholwa nje ungangabazi khona kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile.
It's kind of makes everybody hurry and excitable in the spirit of the Lord. Don't like that at all.
Uwozelenekazi ukuthi ukwenza wonke umuntu aphuthume futhi abene ukuxhuxuma futhi umoya weNkosi awukuthande lokho Nhlobo niyabo masithule niyabo zithulise vele uthi iNkosi nangu mina ngilapha ukuzokukhonza ngiyakuthanda futhi ngiyazi uzopha isicelo sami. Yilokho kanye manje niyangizwa na ngizozama ukuma lapha. Ininikazi lapha nasi sithobe sihle sepayipheli futhi nandi ininikazi lekhaladi ngingumlungu ngokuqinisekile kuveza isithombe sihle sepayipheli kini zihambi. UJesu wahlangana nowesifazane emthonjeni wesifazane wayengumSamariya yena wayengumJuda futhi baqala ukukhuluma wathi ngibhuzise wahamba kokhuluma naye usifazane futhi wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe kodwa kuqala wamcela ukuba mphuzise futhi wayengeka muphe ngoba usifazane wayengolunye uhlanga futhi wamazisa masinyane kwakungekho mehluko ezinhlangeni futhi silapha kulobu busuku emva kweminyaka ezikulungwane ezimbili manje uJesu Kristu wathembisa ukuthi izinto azenza ikholwa laliyozenza nalo ngabe kunjalo na manje wonke umuntu uyakukholwa lokho na uJohane ngcwele sahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili futhi manje ngani na wayeyizwe ngabe kunjalo na futhi wathi uma nihlala kimi amazwi ami ekini celani nikuthandayo. Manje uma lona sifazane kule bengingeke ngikwazi ukumphulukisa akukho umuntu ongamphulukisa uNkulunkulu usevele ukwenzile uma eyisoni ngingeke kwazi ukumsindisa uNkulunkulu usevele ukwenzile yena nje ufanele ukukholwa kodwa manje uma uJesu nguyizela namuhla laphakade futhi aphe isibonakaliso saphakade sovuko lwakhe lezi zinsuku zogcina khona ke ubeyokhuluma ngami uma ngiyinceku yakhe futhi wangibizela lenhloso manje zonke izinceku azibizelwanga ukwenza lokho nyabo kodwa kukhona kungenani esizukulwaneni eyodwa ukuthi sinaleyo manje kodwa uma kunjalo kuzobonisa kubo bonke abanye enkonzweni yakho ukuthi uNkulunkulu nawe nyabo wenza izinye izinto ngikhulume ngezilimi angikwenzi ngaso sonke isikhathi ngikwenze ngane noma kahlane empilweni yami ngangingazi ukuthi ngangenzani ngizizwa ngikhuluma ngolunye usuku ngithola umcabango ngaqalaza ukubona ukuthi kwakuqhubekani ngeza omunye umuntu kuzwakala ngathi ukhuluma isijalimane kabheka futhi ngibona ukuthi kwakukuphi kwakuyimi ngikwenza mina uqobo nebo futhi ngangicabanga ukuthi ngangigijima ngidlule embuthweni wamasosha futhi ngeqe udonga khona-ke khona ngithola ukuthi kwakuyimi ngangilokhu ngimile nje kwaze kwaba useqedile futhi kwakungumoya ngcwele wenza kunxuselo wesifazane ukuthi kamuva wavela futhi kakhulu emubi kakhulu nge-TB futhi inkosi yamphulukisa kodwa manje lapha kulezi zethameli leli nenekazi liyamangala liyinenekazi likhalathi futhi lindawo ndawo ngaseminyakeni yami kodwa angikaze ngilibone lingosifazane nje manje limi lapha ngesizathu esithile angazi ngingeke ngakutshela angazi lutho ngalo kodwa uma umoya ongcwele engangimbulele ukuthi inkathazo yalo iyini noma lokho elilapha ngakho noma lokho elikufunayo noma yinto enjalo noma lokho elikwenzile noma lokho ebelifanele likwenze noma into enjengeleyo khona-ke futhi malibe umahluleli ukuthi kuqinisile noma qabo ngabe lokho kuyokhulekisa wonke umuntu ukuthi uJesu Kristu nguyeza lanamuhla naphakade na sizokhuluma omunye nomunye umzuzwana nje ngoba thulani niyabo umoya ongcwele unamahloni kakhulu futhi ngikhuluma nje nawe njengenkosi yethu yenze kwesifazane emthonjeni manje niyabo bekungeke kube yimi ngoba angikwazi kodwa niyabo ngingumzimba wenyama ungumzimba wenyama kepha ngaphakathi kwakho ngumoya nomphefumulo ngaphakathi kimi ngumoya nomphefumulo futhi ke lapho lo moya ngaphakathi kimi uma kungumoya kaKristu yabo khona-ke futhi isiphiwo engazalwa njengoba nje ubungaya kulala futhi uphuphe noma yini ungaphupha iphupho manje niyabo lona imizwa emihlanu ifanele ingasebenzi khona-ke ungapha ezweni lamaphupho futhi ke lapho lemizwa emihlanu isisebenza futhi uphapheme niyabo ngoba unembeza wakho mncane phandle le kunembeza wakho wokuqala kodwa uma yomibili indawonye awuyikolala uvele uwelele kulokho niyabo usesemizweni yakho emihlanu uyaqonda na lesi isiphiwo lapho isiphiwo soprofeta lokho ukuqinisekiswa ukuthi uJesu usenguye niyabo sinabefundisi oqeqeshwe ezwini sinabehlukene indoda efana no-Ora Robert obeka nje izandla futhi anyakazise abantu futhi athi busisa uNkulunkulu uyakwemukela nje niyabo futhi ungomunye walolo hlobo olunzima ngakho niyabo leyo yindoda kaNkulunkulu niyabo kungukuthi kukhona olunye uhlobo olungakwenzi lokho kodwa benza okunye konke kuyiziphiwo zikamoya abapostoli abaprofethi nabelusi niyakholelwa kulokho aninjalo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngithumile ukuba ngenze lokho na uyakwazi ngiyabonga dadewethu yabo mnumzane kungani ngikubize ngokuthi dadewethu ngoba ngenkathi usho lokho ngizwe umoya uthi lokho kunjalo manje ulapha futhi ngiyakubona manje abantu basengakwazi ukungizwa usifazane unesikhathi sokungalali akakwazi ukulala kunjalo kakhulu uyagula futhi awukwazi neze ukudla ugula kakhulu nje futhi uyesaba ukuthi ngamatshe asesinyeni kunjalo kunjalo impela uqinisile uyagulwa umuza wesicanucanu kunjalo kona-ke kukhona omunye umuntu omkhathalele lowo ngowakho lowo ngumyeni wakho futhi uhlobo lokwethuka ukwethuka kwengqondo uhlobo lokwethuka kwengqondo ngempela futhi ukhathaza uhlobo lwenkinga kuye yena uzama ukuthola ukuthile ukuthile isivumelane sebhizinisi impesheni noma into ethize azama ukuyithola kunjalo impesheni azama ukuyithola yilokho kanye yebo mnumzane impesheni bese kuthi-ke kunengi bona umfanyana uneminyaka ethi yayibe yishumi nambili budala noma into njengaleyo ungumfo omncinyana nje futhi empeleni ngayona indodana yakho uyi umkhulisile futhi kukhona into ethize oyicabangayo ukuthi yena kukhona okungahambanga kahle ngaye kanjalo ungumfanyana nje uzoba kahle impela kulungile kholwa yinto efanele konke kukuzolunga hamba ukukholwa uNkulunkulu akubusise dadewethu. Empeleni uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani ninikazi na? Unkosikazi Red nguye kunjani?
Sonny, it's all right. You mind your auntie?
Ndidala ulungile umnake wandi wakho ubecabanga ukuthi kukhona okwenzekile kodwa akwenzekanga ungumfanyana nje awuqondile kwenza lokho khubeka uzoba kahle amen he ubungathanda kanjani umoya ongcwele ukudlula kuloko nebo sawubona umomo yongcwele engingitshela ukuthi inkinga yakho yini uyangikhola khona ke uzokwenza na uyakhola kulungile unesimo sokwethuka unokuzizisa ekhanda lakho uhamba kanjalo kwaso sonke isikhathi kunjalo
then he was examined for a growth and they found the growth is in the rectum you believe with all your heart now
yes
that's right on your road believing you'll get well
kuleke wahlelela isimila futhi bathola isimila emtshazweni uyakhole ngenhliziyo yakho yonke manje na lokho kunjalo qhubeka endleleni yakho ukholwa futhi uzosinda kholwa kutholile okufunayo na kulungile uyabo uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na yiba nokukholwa nje ungangabazi khole ukuthi uJesu Kristu onguye izolo lamuhla laphakade ngomuntu esemncane ongaye lapha qabo babili namatetekazi amabili futhi womabili nokufana nokuphazamiseka kwemizwa okunjalo kunjalo Nkosi uNkulunkulu iba nomusa kulabo bantwana uyakholwa uma ngizobe nje uma ngizokhuluma izwi lakhe uyakholwa ukuthi bazophuma kukho na khona ke hamba ukwamukele uNkulunkulu akubusise uma ungakholwa konke kuyenzeka
You believe that, don't you? You believe with all your heart?
Uyakholela kuko onjalo na uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakhola ukuthi ingane enaleyo ngathaze umphimbo izosinda na kulungile ungaba nakho mnumzane
I see that woman flashing here and back there and here and I don't know what
Ngibona lowo sifazane banika lapha nasemuva lapho nalapha futhi ngacabanga bekuyini na ihlezi lapho ukhulekela ingane yakhe kulungile izosinda kukho izoba kahle ungakungabazi uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakhola ukuthi Jesu Kristu nguyezu lamuhla laphakade na uma inkosi Jesu izokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzomkhola na Une simo sokuthuka ukulakenyana kusobala osifazane oseminyakeni yakho kodwa nokho nansi into enkulu isimila uyakhole ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi sikuphi isimila na sisebeleni lakho langakwesokunxele ngabe kunjalo na kulungile hamba kukhole sizophuma yiba nokukhoya kuNkulunkulu ungangabazi Ngibona into ethize ebusisekile yenzeka futhi into ethize sabeka yenzeka emva kwaloko nje ukulalela kuhle kunomhlatshela ukulalela kune ini na amanoni ezinqama ngabe kunjalo na
Lord Jesus be merciful my obedience
Nkosi Jesu yiba nesiye hey oh hey ukulalela ubuqothe nokulalela ukuthi inkosi uJesu yayenza kanjani into ethize ngalesi sikhathi ngizokutshela emzuzwini nje kholwa nje ungangabazi Uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa lapho utata oqoke iloko eliphuzi ehlezi lapho ekhuleka na okay kulungile kulungile uyakwemukela yiba nokukholwa nje ungangabazi kholwa ucheze muva ngo lapho kuloloshu lwesibili unenkathazo yomphimbo futhi lowo sifazane ubheke lapha kimi uyakhola ukuthi uJesu Kristu uzokuphilisa na uyakhola na yebo udingeke ukuba usukume unike uthile indawo yokuphuma imizuzu emihlanu ngaphezulu futhi ngawuphela ukwisiwe ngokugeje kodwa usukutholile ngaba naso isicelo sakho manje kuyakushiya uyakhola ukuthi uNkulunkulu angakusindisa na uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi iyini inkathazo yakho na unesifo sikashukela unyeni wakho ulapha naso naye akanjalo na kunjalo nobabili sindani hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho isifo sofubo kwethuka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakusindisa na uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na bangibeke izandla phezu kwakho njengoba udlula egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphulukiswa muphe khona isifo samathambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na awu hamba nje ukuthi ngiyakubonga Nkosi uNkulunkulu ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami yebo mnumzane
Nervous arthritis
stomach. Ukwethuka isifo samathambo isizo. Kholwe nje ngayo yonke inhliziyo yakho. Qhubeka uthi ngiyakubonga Nkosi ngokungisindisa. Uyazi ikazi yelapho kuphila kwethu kukhona. Akunjalo na kodwa uNkulunkulu angaphulukisa noma yini. Uyakukholwa lokho na ikazi noma yini enye. Kulungile sekuphelile. Hamba uthi ngiyakubonga Nkosi. Hamba kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Bekungathiwani ukuba ngivele ngabeka izandla phezu kwakho kwasekuthi Nkosi kubusise. Ubunga kholwa yini ukuthi uzophulukiswa na lula khona ke uyabo egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu umsindise. Yiba nokukholwa. Ngikaze ngibone abantu abaningi kakhulu lokhu lelininikazi lapha linesifo samathambo nalo ukulakanyana izinto ya kunjalo uyakhola ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa na kulungile qhubeka uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu bangaki lapha yabafuna ukukholwa manje na umuntu akayikuphila ngesinto sodwa kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlekini kaNkulunkulu Uyakholwa ukuthi umlomo kaNkulunkulu washo lokho uJesu unguNkulunkulu enyameni siyakwazi lokho akukho mpikiswane ngalokho wayengesiye nje umprofeti wayenguNkulunkulu uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni into yokugcina yisho ngokusho kwevangeli ngenkathi eshiya umhlaba lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na Manje mangaka amakhole lapha aphakamisani izandla zenu kulungile manje ngifuna ukuthi nenze ukuthile bangaki lapha abana ukuthile kungalungile ngabo ukuthi bafuna ukukhulekela na aphakamisani izandla zenu manje kubukeka sengathi wonke umuntu manje nakho kwenzayo sibenzisa ukukhola kwakho ngizosebenzisa ukukhola kwami futhi sizokwenza ukuhlangana sekuba late ngokuNkulunkulu bese kuthi ke uzomkhulekela umuntu obeke izandla zakhe kuwe na ngoba bazobebe kukhulekela niyabo wena njengokuthi njengalapha bekukhona umunye umuntu bebenezandla zabo phezukwami nginezandla zami phezukwabo ngiyabakhulekela bayangikhulekela ngithi Nkosi ngiyikhola elinikazi lomnumzana ngibekile lomfana intobazane noma yini uyahlupheka ngiyacela uNkulunkulu othandekayo ngiyahlupheka ngiyakwazi abadlula kukho baphulukise uNkulunkulu othandekayo ibaqothe ngokujulile manje ibaqothe ngokujulile futhi nje ukhuleke njengokungathi ubuyofuna kubaba ukukhulekele yabo yenza kwabanye njengoba ungathanda abanye bakwenze kuwe manje khulekela umuntu obeke isandla sakho phezukwakhe ngendlela nje obungafuna kuba uJesu ukukhulekele ngayo yabo futhi ubheke ukuthi kwenzakalani yabo Yizikho uNkulunkulu lihluleke ngabe kunjalo na iqiniso lona ngeke nje lehluleke manje into yokuqala siyenzayo asilinde nje uzozwana futhi sivume konke kungakhole kwethu ukuthi sivume zonke izono zethu sivume konke lokho esike sakwenza okungalungile ake sithi nje Nkosi Jesu ngithethelele Makuthi ngifuna lona kube ngumhlangano wangempela lapho uJesu Kristu engabonakaliswa khona uJesu Kristu kubadunyiswa Manje ngenkathi ngisakhuluma nani vumani nje konke uthi Nkosi ngibe nokungabazi kweningi kodwa khona lapha emkhweleni bakho kulobu busuku ngenkathi ngingimba futhi ngibona liyona kanye into engenakwenzeka ngokuphelele ngaphandle kwakho akekho ongenza lokho bungaba namahloni ukubiza ngomoya omubi ngoba lokho akunakuthethelelwa yebo yini yabo uJesu washo njalo biza umsebenzi kamoya ongcwele ukuthi iphepheli lathi uyokwenza bese ke ukubiza ngomoya omubi mubi kona ke ku kona ke lokho akuna kuthethelelo nebo ngakho wena uthi ngimi khona lapha manje ngazi ukuthi ngihlezi lapha noma ngabe yisiphi isikhundla ukuso ngazi ukuthi ukuthi lapha ngani ubungeke wenza lezi zinto futhi manje umfuthi phenemu wethu nokukhola nje ukukhola ukuthi izilakho liqiniso futhi nesiphiwo ngine siphiwo nami isiphiwo sothando lwakho ngine siphiwo somoya wakho kimi ngine siphiwo kimi futhi kuleso siphiwo ngokuphulukisa manje ngicela ukuphulukiswa kwabangani bami abagulayo abahlezi lapha ngicela ukuphulukiswa futhi bazocela ukuphulukiswa kwami manje wena thethelele izono zami futhi Nkosi Jesu uma ngenze noma ngasho noma yini kalukile ngithethelele kwembule kimi Nkosi ngizohamba ngikulungise uma uzokwembule nje futhi ungibonise lokho engikwenze ngokungalukile ngizohamba ngikulungise futhi ngikholekela manje sihe ngalezi zethamele siphe khona Nkosi iba nesihe phezu kwabagulayo nabahluphekile labo bantu balapha bekhuleka bayakholwa babone wena ukhona ngikubonile wena Nkosi sonke sibubonile bona kanye ubufakazi bubonelekalayo bukaNkulunkulu ophilayo sikhohlwe kakhulu sihambe kanzima kakhulu Nkosi kolunye uhlangothi uhlangothini lokupastela okwamahlelo nezivumukholo namabandla makhulu nomnako osu Tina maphilo kostali Nkosi libone wena kwenza ukukhulu kangaka kuze kuba sivele sazenza sabalo khulu saqhela kuwe cishe impela kuyadabukisa baba sithethelele ngalento sibone kuningi kakhulu njengoba kukhula kancane kancane kulokho kuze kuba sesiawu sikhohliwe nje izibusiso Nkosi sithethelele futhi sisize uzokwenza Nkosi na manje ibe nomusa futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu okhona manje wengamele lonke ikholwa eliphakathi lapha futhi manje njengenciki yakho ngikhulekela wonke umuntu ogulayo lapha ngiyakucela Nkosi ukuba ugcwalise ngamandla izandla ezizobekwa phezu kwabagulayo makuthi amandla kamoya ongcwele abe phezu kwenye nenye yalamadoda abesifazane abafana namantombazane njengoba sihlezi ndawonye Nkosi abantu bahlezi lapha abagulayo Nkosi ukuthi baphuma lapha kuba basinde mabeze kusasa ebusuku besindile siphe khona Nkosi sicela wenze yizo umkhuleko wami ngiyakhuleka ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uzokwenza ngivuma konke ngikwaziyo ukuthi akulungile futhi manje sisize futhi manje ngokuthi umoya ongcwele wengamele futhi laba bantu bebeke izandla zabo phezu komunye nomunye kwangathi bangasindisa khona manje siphe khona baba ngegama lika Jesu Kristu futhi manje Satani ngiyakuyala ngegazi lika Jesu Kristu lelo gazi elanele konke ukuthinga lokho kuphilo kwakukulelo gazi manje osekusezindlizweni zethu siye saguqulwa sisuka kulokho esake saba yikho kuye kuma Kristu sake saba ngabangabazi manje sesingamakholwa izono zethu zingaphansi kwegazi Uzovuma izono zakho yakuthethelelwa sivume izono zethu futhi sinokuthethelelwa manje simile sisakwenze izono zethu zisolwake lokukhohlwa singeke sisasolwe ngesono sisivumile silungise izinto futhi manje igebe likhulu eliphakathi kwethu noNkulunkulu lisusiwe uNkulunkulu wafaka isono lwandle lokukhohlwa akasoze ngisho abe esasikhumbula njengezoni asisezole izoni zikamadodana namadodakazi futhi manje silapha ngokukhululwa kwenyama futhi ngenxa yokuthi singamakholwa izwi lathi izwi uKristu yasitshela lona lathi lezi zibonakalise zekubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bangisinda futhi lokhu siyakwenza ngokukholwa siyakwenza egameni likaJesu Kristu
Let loose them, my friend. Come out of you. You're defeated. My friend is well. I believe Jesus Christ now makes me well. To honor him, to bring praise, believe it with all your heart, all your soul, all your mind, and God Almighty will grant you.
Yes, amen.
Manje umuntu kambunye lapha beka izandla zakho phezu komunye umuntu ongakuwe beka izandla zakho phezu komunye umuntu futhi manje yithi Satani ngiyakuyala Satani egameni lika Jesu Kristu tedela umngani wami phuma lapho uhluliwe umngani wami usindile ngiyakholwa uJesu Kristu manje uyangiphilisa ukuhlonipha yena ulethe udumo kukhole kayonke inhliziyo yakho wonke uphefumulo wakho yonke ingqondo yakho futhi uNkulunkulu umnini manje wonke uzokupa khona uNkulunkulu busiz